zikomo inu bale nevyo akudalitseni mawa wabwino abwenzi ndijabwino kuti tili pano mawa uno ndipo ine ndikuganiza ine ndinapanga ndine wolowelera pa nthawi ya mbale nevyo atakhala kumbuyo uko ali ndi zake akuika phunziro lake pamodzi ndipo ine ndimalowa iye anayamba kulongeza phunziro lake ndipo anati chabwino izo zikundikumbutsa ine za zaka zapitazo nali mbale wachikuda kuno dzina lake mbale Smith ndi mlongo Cross iwo anali abwenzi abwino kwambiri a ine ndipo ine ndikamalowa mnyumbayi usiku bambo wachikulireyo ankakonda iye anali ndi ndevu zoyera sindikudziwa ngati aliyense wa inu mukumukumbukira iye kapena ayi ndipo iye amakhoza kukhala pa guwa inu mukudziwa ndiponse ayiwo amakhala akuimba ndiyo njira yopita kumwamba ndipo mbale Smith iye amangokhala monga chonchi inu mukudziwa ndipo ine ndimakhoza kulowera chitseko chakumbuyo panali mtsikana wang'ono wokhala ngati wakuda kwenikweni iye ankakonda kukhala pa ngodya iye amayamba kuomba mmanja ake akuti mkwezeni iye nyimbo ijayi inu mukuidziwa iwo anayikamo mayimbidwe awo kwa iyo inu mukudziwa ndiyeno chapa ngodya inayo pamakhala wina wake akuti lowaniso mkati mkwezeni iye chabwino ndiyomwe iwo ankaimba ine ndikamalowa pa khomopo ine ndimangolikonda gulu la anthu limenelo ndipo kotero mbale Smith wachikulire amakhala kumbuyo uko pang'ono chabe inu mukudziwa ndipo iye anali ngati munthu wofatsa iye amakhoza kunena kuti lowani mkati ayere dala umitsani chipewa chanu osati iniyo mupumule umitsani chipewa chanu mwaona lowani mkati ayere dala umitsani chipewa chanu iye amakhoza kupita pamenepo ndipo ine ndimakhoza kudziwa momwe iye wanyamukira kuti ine ndapezeka ndithu mwaona iye amatha kunena kuti chabwino iye amati ana inu mukudziwa iye amati ine ndinakhala pano ndikumangodabwa ambuye kodi inu mundipatsa chiyani ine choti ndilankhule anati iye amakhala akugwedeza mutu wake kumagwedeza mutu wake pa ine ine sindikupatsa iwe kanthu koti ulankhule anati iye anati ine ndinawaona a Elder Branham akulowera kumbuyo uku ndipo ine ndinati tsopano ambuye ine ndikuyamba kukumbukira chabwino ine ndinali nditapezeka mbale George Wright inu muli bwanji mbale oh akudalitseni inu mbale Wright ndithudi oh ndikulondola uko mbale Erich Perry iye anati ali kumbuyo kuno kodi inu mulipati mbale Erich ine sindinamune iye motalika chabwino mayi kalanga tsopano ife tiyenera kukhala ndi msonkhano weniweni pano Erich Perry George Wright ndiye na iwo akale amene ankakhala muno pamene inu munkachita kuzigwirizitsa zisekozo pamalo ake ndi manja athu mphepo ikamaomba nzabwino kukuonani inu amayi mlongo Wright ali ndi inu mlongo Wright ali muno ali kumbuyo uku nawonso inde bwana chabwino zabwino bwanji mlongo Perry ine ndikwaona iwonse tsopano chabwino zimenezo ndi zabwino kwenikweni ndichabwino kukhala muno ndichabwino kukhala mu malo amenewa ndichabwino kukhala limodzi ine ndinali nditakonzekera kwambiri zedi zobwereranso ndimalemedwa mu mtima ine ndangobwera kumene kuchokera ku Africa monga inu nonse mukudziwa ndipo pamene ine ndinakafika kumeneko ine ndinali ndi visa yosandilola kuchita zina ndipo sanandilole ine kuti ndilalikire chifukwa zimasonkhanitsa ochuluka kwambiri pamodzi iwo akuyembekezera kuwukirana kumeneko nthawi iliyonse ndipo iwo sakanandilola ine kuti ndilalikire chifukwa chakusonkhanitsa anthu ambiri awo pamodzi njira yokhayo yomwe ine ndikanatha inali kukhala ndi bungwe lina loyimiridwa ndi boma mu boma kuti lindiyitane ine kumeneko ndiye zimenezo zikanapangitsa boma kutumiza asilikali achitetezo mwaona iwo basi kukhala kuwukirana ndipo ndi zonse zomwe zili kwa izo zangotsala pang'ono kuchitika mwaona munthu wa boma uyo anati nthawi yotsiriza yomwe iye anali kuno iye anali ndi pafupifupi anthu kota ya miliyoni pamodzi ndipo iye anati ndiye inu mukuona chimenecho chingakhale chinthu chomwecho chimene chikominisi chikufuna kuwukirana kotero ine sindinathe kulalikira anthu amenewo atayima pamenepo akubaibisa manja awo ndipo akulira muwakumbukire amayi anga mukumbukire mchimwene wanga anafa wanga pamenepo ndipo ali kuseli kwa chotchinga inu mukudziwa zotchinga za waya ndipo izo zimangokupangitsa iwe kumvelera moyipa kwenikweni ndipo ine ndabwerera kwathu ndipo ine ndinaganiza chabwino mwana wanga Joseph mbuyo uko analekerera pang'ono mu zowerenga zake ndipo iye anali anakhoza bwinobwino koma iye amayenera kuti azipitirize izo sana likuwenga mokuwa nila buino. Kutero ile ndinaganiza, chabuino, ifeti ya nila kutiti kare pa komo kantawe pangono. Ndipo ine ndinati, ngati ifeti kare pa komo, izo ziso koneza chuti cha anao. Kutero ifeti angoziga izo ntsogolo, ndipo lizamu tengira iye kugaolina mu August. Ndiku mulola, ndipo utabwelela kuno kwa angapo masabata atatu. Ine ndinati, ine ndiku kulupilila pamene ifeti abwelela uko, ine ndingotenga ndiku chititsa msonkhano. Ife tikapeza nyumba yolankhuliramo ya sukulu ija kuno ndi dzakhala ndi msonkhano kuyambira pa 28 mpaka kudusa kukafika pa 1 msonkhano nyumba yolankhuliramo ya sukulu. Ine ndimafuna kudzalalikira pa phunziro la kutsanulira kwa miliri isanu ndi iwiri yotsiriza iyo. Ndipo kotero ife tinayimbiratu patsogolo, ndipo ife tinali ndi kukhumudwitsidwa pang'ono, iwo sakutiloranso ife kudzakhala mʼmasukulu amene wapanonso. Timakhala ndi anthu ochuluka zedi. Ife sitikuwapezanso iwo kulikonse. Ndipo kotero ndiye ine ndinaganiza, pamene ine ndabwelera kuno malo mwa ife sitingati kwayika anthu onse, ngati ife tingati tilenge, izo sizinalengezedwe tsopano. Kotero ngati ife titawayika anthu onse, dzayesera kwayika iwo mukachisi muno, ife sitingati kuchita izo, mwaona. Ndizo basi, masiku asanu kukhala muno, zingadzakhale zovuta. Kotero nditakhala mmenemo, ndikulankhula ndi mbale Neville ndi mbale Wood ndi iwo, ife taganiza kuti tichite izi. Ngati ife sititha, malo mwake, izo zitipangitsa ife kudzakhala ndi misonkhano isanu. Zimenezo zidzakhala pa 28, 29, 30, 31 ndi pa 1. Chabwino, ine ndikumvelera ngati ife titakhala nayo kuyambira la Mulungu likubwerali, ife tikhoza kudzakhala ndi misonkhano iwiri, la Mulungu mmawa ndi la Mulungu usiku. Pamenepo ndi pa 18. Ndipo kenako pa 25 kudzakhala ndi la Mulungu mmawa ndi la Mulungu usiku, imeneyo ndi misonkhano inayi. Ndiye pa 1 August kudzakhala ndi la Mulungu mmawa ndi la Mulungu usiku. Zimenezo zidzatipatsa ife misonkhano 6. Ndiyeno sizidzapanga kudzadzisa koteroko kwa alowetsa anthu mkati. Ndipo ine ndikuganiza moteromo. Kodi inu simukuganiza kuti zimenezo zingadzakhale zabwino kusiyana ndi kukhala ndi aliyense atadzazana ndi kupanikizana pamodzi ndi chilichonse? Basi kudzangokhala ndi zimenezo kwa misonkhano iwiri imeneyo, ife tikhoza kudzapitira nazo izo. Koma aliyense akukhala ngati akukwera pamodzi masiku asanu molunjika, zingapange izo kukhala zovuta. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikomane nawo matrustee ndi ma elder pano, pamene ine ndikadali kuno. Izi zikumachitika konse konse. Ife tikukhala mu masiku otsiriza ano, pamene uthenga ulibe kulemekezeka konga kumene iwo uyenera kukhala nako. Iwo ulibe maufulu amene iwo uyenera kukhala nawo. Zonse zangosokedwera mu ndali ndi zinthu, ndipo zangokhala ngati mgwirizano. Ndipo ndi zomwe pamapeto pake zikufikako, chifukwa chilemba cha chirombo chiyenera kubwera ndi mgwirizano. Ife tikudziwa. Kotero ife chifukwa iko ndi kunyanyala, palibe munthu okhoza kugula kapena kugulitsa kupatula iye amene ali ndi chilemba cha chirombo. Ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndifufuze kudzera mwa ma eredala, ine ndikumvelera kutsogozedwa. Ine sindinayambe ndakhalapo ndi njala yoteroyo mu mtima mwanga kwa Mulungu, moyo mwanga onse kuposa yomwe ndili nayo tsopano, mwaona. Pakuti ndipo ine ndikufuna kuti ndipeze tenti yanga ndi zanga, zinthu zanga, monga Ambuye anandipatsira ine masomphenya kuti nditero. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti tsopano nthawi ili pafupi. Ndipo ine ndikufuna kuti ndione pamene ine ndikadali kuno, chifukwa chimene ife sitingathe kuipeza tentiyo. Ndipo ndiyeno pamene ife tikupita, monga ngati kubwera kuno ku Jeffersonville, malo mongokhala ndi tsiku kapena awiri kapena atatu kapena masiku anayi, ife tikhoza kupita uko ndi kukayika tentiyi ndi kukakhala ndi masabata awiri kapena atatu, inu mukuona. Ndipo basi popanda wina wonena kanthu za izo, ife mwina tikhoza kutenga bwalo la mpira, kapena ngati iwo satiloleza ife kutenga ilo, kuli mulimi kuno yemwe angatilole ife kudzakhala pa munda, ife tingabwereke mundawo ndi kudzayikapo iyo. Chinthu chokhacho chimene ife tingayenere kuti tidzachite kumeneko, tingadzakhale kupanga ti timanyumba atatu tapanja ndi zina zotero kuti tizidzathandizikira mmenemo. Ndipo zimenezo zikhoza kudzachitidwa mosavuta. Ndiyeno ife nkudzayamba kuchititsa misonkhano yathu moteromo, chifukwa zimenezo zili monga mwa masomphenya ochokera kwa Ambuye. Ndipo izo ndizoti zizichitika mwa njira imeneyo. Ndipo ndikubwera dzulo ndi kudzapeza inu mukudziwa izi izo, ndipo ndimadusa mu nseu, ndipo mzanga wabwino wa ine amadusa kumeneko anati, "Moni bire!" Ine ndinamuyang'ana iye Ndipo tsitsi loyera mwachipale, mimba yaikulu choncho. Ndipo nyamatayo ndi wa usinkhu wanga. Ife tinkasewera limodzi. Nyamata ooneka bwino. Pamene ine ndinali mwana. Izo zinakhala ngati zinandipanga ine mvelera mwachilendo. Mwana wanga ng'ono Joseph anati, bwanji muli wachisoni adadi. Oh, ine ndinati, ine sindingathe kuzifotokoza izo kwa iwe Joseph, waona. Ine sindingathe, kukuuza iwe. Ndipo ine ndikamuyang'ana Elijah Perry, wakhala kumbuyo uko, ndi akazi a Perry, zikuoneka ngati ndi dzulo anali banja la mutu wakuda uko. Akukhala khomo loyandikana ndi ine. Pamene ife tinali ndi ngalawa yakale ija wahu ndi kumapita ku mtsinje ndi kumakawedza usiku kuwaona iwo onse amutu oyera. Iwo umadziwa izo zikunena chinthu chimodzi, ndi belu laling'ono limene likubwerapo. Iwe ulibenso nthawi yochuluka, mukuona. Kotero ine ndikufuna tsiku lililonse la moyo wanga lizikhala la kwa iye. Zimene ine ndatsala nazo nthawi imene ine ndili nayo, ine ndikufuna ndikayigwiritse ntchito iyo kwina kwake ndi kuchita china chake. Ngati sikungoyima pa kona ya nsewu kumachitira umboni kwa ulemerero ndi ulemu wa Mulungu, ndipo ine ndili pano kwa cholinga chimenecho. Ndipo ine ndili ndi malo ochepa obisika cha uko kuchigayo cha a Green, Indiana. Iwo si mzinda, tsopano ndi kathengo. Ndipo anthu ena awatenga iwo. Ndipo iwo sakumalolanso kuti iwe ukapondetse phazi kumeneko. Koma ine ndili ndi mphanga kumeneko, imene iye sangandipezeko ine ndikalowako kumeneko. Ine ndimapitako usiku, ndipo iye sangadziwa pamene ine ndalowa umo. Kamena ndikamatulukamo, ndipo iye sakudziwa kuti mphangayo ili kuti. Ndipo sangathe kukafika kwa iyo ngakhale itati kuti ili kuti. Ndipo ine ndikufuna kuti ndipiteko ndi kukalankhula ndi Ambuye kwa kanthawe. Ine ndikumvelera kuti izo ndizofunikira. Mkazi anga iye akufuna kuti abwere. Akufuna abwerenso ndi kudzacheza kuno ndi Rebecca ndi Sarah ndiwo ndi azinzawo. Ndipo ife tabweranso kuno tsopano kwa masabata atatu otsatirawa, ndipo ngati Ambuye alola. Ndipo ine ndikuganiza m'malo moyesera kuti ndiwadzazise anthu onse pamodzi pa misonkhano imeneyo muno mukachisi. Inde ichi ndi chathu, ndi cha Ambuye anapereka kwa ife. Ndipo icho ndi choziziritsidwa monga kudzakhala ndi ulaliki wa mmawa wala Mulungu, ulaliki wala Mulungu usiku. Izo zingawalole anthuwo kubwerera ku malo awo kenako nkudikirira mpaka sabata yotsatira. Ine sindikuganiza kuti ndingatenge ndiponso movomerezeka nkuchita chilungamo kukutsanulira kwa miliri yotsiriza iyo, chifukwa iyo ndi uthenga wopambana kwambiri mmenemo. Koma ine ndikhoza kudzawapempherera odwala ndi kudzachita zinthu zomwe ndi kudzakhalanso ndi mauthenga aponso mene Ambuye angadzaperekere iwo kwa ine kwa mpingo. Tikamadutsa mu sabata, ine ndizipita ku kathengo kwina kwake ndi kukawerenga ndi kudzabwerera la Mulungu m'mawa, kudzakhala ndi ulaliki wa m'mawa la Mulungu monga chonchi ndi ulaliki wa la Mulungu usiku. Mbusa wathu wang'ono wa ulemu Mbale Neville, ine ndinamufunsa iye ngati izo zingakhale zomukhutitsa iye kumeneko ndi kulanda misonkhano yake yonse kwa iye. Koma iye anali wosangalala koposa kuti ayipereke iyo kwa izo. Ine basi Mbale Caps, iye ine ndikuganiza ali ndi vuto loyendayenda nayenso. Ndipo ine ndikuona kuti iye wachokapo ndi Mbale Hams. Ndipo Ambuye anali ndi Mbale Man kuno kuti angosamalirapo pamalopo. Inu mukudziwa kodi izo sizodabwisa momwe Mulungu amachitira zinthu. Iye nthawi zonse amakhala ndi chilichonse chili mu nthawi yake yolondola. Ine ndimabwera ndipo ndinamumva wina wake akulalikira. Ine ndinati, izo si, ine ndikukhulupirira. Mbale Caps, iye anabwera ku Tucson. Ndipo ine ndikuganiza izo zinamuopseza iye mwansanga. Kunali pafupifupi ma degree 110. Yesu anafune kukhala ndi chochita chilichonse ndi izo. Kotero iye anachokako, iye ndi Mbale Hams, ndipo anapita ku Phoenix. Inde kumakhala 115 mpaka 16, 18 pamwamba apo. Izo zinali zoyipabe. Kotero ine ndikuganiza iye anauya amba wa ku Texas atachoka kumeneko, iye kuyesera kuti apeze malo. Koma inu simungafuna Arizona nthawi ino yachaka. Ine ndikukuwuzani inu, kunali 140 tsiku linalo lachisanu lathali, ma degree 140 ku Parker. Ndipo ndiko kumene Mbale Craig wochokera ku Charlotte kuno amakhalako. Ndipo iwo ukhoza kuswadzira, ndipo ilo limakhala litakazingika lisanagunde pansi. iwe ukalavula ndipo chinyontho chimapita izo basi sikumakhala nkhungu kapena kanthu ndi ng'anjo yotchera kwenikweni nthawi ino yachaka koma kuyambira cha mu November, December ndi January zodabwitsa koma zikamafika cha mu March ndi April iwe kuli bwino uchokeko ngati iwe sikufuna kubanika ndipo kotelo mbale caps ndi iwo zinapezeka kuti anabwera pa nthawi imeneyo chimene ine ndikuganiza kuti chinawathamangitsa iwo kotelo mwina mwake ambuye anachita zimenezo pa cholinga ine ndikukhulupirira ichi kuti mulungu amalamulira mapazi a olungama nthawi zina izo zimaoneka zolimba monga tsiku lina pa ulendo uwa ku Africa ine ndinali otsimikiza kwambiri kuti ndinali kuyenda muchifuniro cha mulungu chifukwa chaka chapitacho ine ndinali uko ku South ndikuchititsa misonkhano yotsatizana ndipo iwo ine ndinaganiza akubwera kuchokera ku bunge limenelo anati inu mukhoza kubwera kudzera mwa a Christian businessman koma ife sitidzakhala ndi chochita ndi izo chabwino ine sindikufuna kuti ndiwaponyere amuna amenewo pa izo inu mukudziwa kupangitsa kukhulana ine ndimafuna kuti iwo azimverera bwino pa wina ndi mzake kotero ine ndinangoti chabwino ndinawalembera iwo kalata ine ndinati kumbukirani ine ndakhala ndikuyesetsa kuti ndibwerenso ku Africa kwa zaka kenanso ndikumamverera kuti utumiki wanga sunathe ku Africa ine ndilibe chifukwa chiyani kuti ine ndipite ku Africa pamene ine ndili ndi mizinda 6700 kumwe kuno mu United States akuitani mwaona kumwe kuno osasiyapo Canada Mexico kapena aliwonse amalo ameneyo chifukwa chani ine ndikufuna kuti ndipite kumeneko koma ndichina chake mu mtima mwanga chimene chikundikokera ine ku Africa kumeneko anthu amenewo pali china chake ndi iwo chimene ine ndimachikonda ndipo ine ndikufuna kuti ndipite chifukwa cha anthu achikuda okhawo ndipo pali china chake mwa ochuluka anthu amenewo atsogolera amenewo iwo sakumverera kuti ine ndichite zimenezo ine ndikufuna kuti ndipite kwa azinzanga achikuda ndikumene ambuye ana ndiitanirako ine ndipo tsopano iwo ndi osowa ochuluka anthu amenewo anthu achizungu amenewo akhoza kukhala ndi madokotala ndi chilichonse koma mbadwa zosauka izo zimakhala kumeneko pafupi kumavunda ine ndikumverera kuti ndi iwowo amene akuoneka kuti angaulandire iwo ndi iwowo pali china chake cha izo pamene iwe ufika pamalo akuti ndiwe wanzeru kwambiri kuti ukudziwa chilichonse ndiye mulungu sangathe kuchita kanthu ndi iwe koma ngati iwe ufika pamalo omwe iwe ukulolera kumvetsera ndi kuphunzira ndiye kuti ndi nthawi ya mulungu akhoza kusunthira mkati ndi kuyankhula ndi iwe ndipo kotero ine ndinawalemberanso iwo kalata ndipo ndinawawuza iwo ndipo ine ndinati kumbukirani pa tsiku la chiweruzo manja awondawo adzatulukire ku utsi ndi kudzakuweruzani inu magazi awo akhale pa inu osati pa ine chifukwa ine ndayesetsa kwa zaka pafupifupi 10 kuti ndibwerereko ndiye pamene ine ndinayitumiza kalatayo ndikubwerera china chake chinanena kwa ine ukamuone Sidney Jackson ukakhale ndi ulendo osaka ndipo nthawi yomweyo ambuye analankhula ndi Sidney Jackson anati mkango wa ubweya wa chikasu mbale Branham kukachita msasa Durban msonkhano waukulu chabwino iye anali komwe kuno ndipo iye analankhula ndi inu kuno tikadali pomwepo ife tinamubatiza iye anali wotsutsa molimba ubatizo uwu wa mudzina la Yesu Khristu ndipo mkazi wake anali wovuta kuposa iye amakhoza kungochokapo inu mumakhoza ine ndikukuwuzani inu ine sindinayambe ndawaonapo anthu odzipereka mochuluka iwo ali ndi pafupifupi alaliki 150 chakumeneko anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndipo iwo akungoyatsa dzikolo uthenga ukungosesa Africa paliponse oyendetsa ndege ndi amuna opambana akumabwera kumadzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndipo kotero ine pamene ndinawuyamba kuti ndizipita uko ine ndikukuwuzani inu ine sindinayambe ndakhalapo ndi vuto kwambiri choncho mmoyo wanga onse kuyesera kuti ndipite kumeneko ndiyeno pa miniti yotsiriza kuti ndizipita apa panalembedwa pa visa yanga sangachite nawo mu msonkhano wa mtundu uliwonse wachipembedzo akhoza kungobwera kudzasaka chabwino ndiye izo zinali zokwitsa koma ine ndinati ine ndilibe nazo ntchito zimene mdyerekeza akuchita ine sindingathe Inesi ndingacho ngere, zomwe mbale Jackson ananena zankango wa ubwe ya wajikasu. Ndi izi, izo kapena zinasu. Inesi ndingacho ngere izo, kuma ine ndikudziwa Mulungu anduza ine, kuti kamuone Sidney Jackson, ndipo upite kukasaka. Ndipo ine ndinati, ine ndikupita. Ndipo nhawi zina, ndipo ine ndinali ndi umodzi wa maulendo opambana. Ine ndinadzapeza lomwe linalivuto. Tsopano ine ndikuganiza chamu Oktoba, mbuya akalola, ine ndikhoza kudzabwerera konso ndikukakhala ndi msonkhano ndi chilichonse mgwirizano wa thunthu. China chilichonse chomwaona mu Africa tsopano. Ine ndinapita patsinde pa izo ndipo ndinakapeza pomwe zinali chimene chinapangitsa izo. Kuno polemberana uyu anali ndi chonena ichi ndipo china chinali ndi chonena china ndi uyu apo. Chinthu chopambana kuchita ndikupita kukafufuza wekha. Ndipo ine ndikudziwa pamene panali vuto ndi chifukwa chake cha izo. Izo zinali chifukwa cha kusonkhana anthu ambiri pamodzi. Boma silikana ndilola kuti ine ndichititse izo. Tsopano ngati a Christian businessman kapena bungwe lililonse omwe angadzatilowetse ife, zikadzatero boma mosavuta chifukwa ilo ndi bungwe loyimiriridwa ndi boma. Boma lidzatumizako asilikali achitetezo. Ngati kungadzakhale anthu 25 ochokera muchipembedzo chimodzi, 25 ochokera mwachina, iwo sangavomerezebe zimenezo, ayenera kukhala mkulu wa bungwe ili. Ndipo Christian businessman ndi bungwe losatenga mbali loyimira mipingo yonse. Dr. Simon mkulu wawo kumeneko munthu wabwino kwambiri, ndiyenera ndikakomane naye ndi kukalankhula naye. Ndipo iwo adzatenga misonkhanoyo, ndipo mipingo yonse idzabwera pamodzi mukuona. Ndipo ine ndikukhulupira kuti tidzakhala ndi umodzi wa misonkhano yopambana kwambiri yomwe inakhalapo mu Africa. Koma mfundo yanga inali iyi. Pamene iwe ukudziwa kuti iwe kuyesera kuchita chomwe chili cholondola, chinthu choyambirira ndicho ngati iwe ukumvelera kutsogozedwa kuti uchite chilichonse, ndiye uchifufuze icho ndi mawu, ndipo ukaone ngati chikugwirizana ndi mawu. Ndipo ndiye ukatero usalole kanthu kakuimitse iwe. Ine sindikusamala kuti ndi magudumu angati mdyerekezi akuponyera panjira ungolumpha pamwamba pa zonsezo. Ine ndinamuuza mkazi wanga, ndipo ndinamuuza mbale Wood amene ine ndinabwera kuno ndi azimzanga ena amene ine ndinakumana nawo dzulo. Ine ndakhala nazo pafupifupi zaka zisanu kuno zomwe ine sindimadziwa choti ndichite. Izo zakhala za manjenje. Mwaona chitsitsimusocho pakati pa mipingo chinali chitafa. Aliyense akudziwa zimenezo. Inu mumazimverera izo mukachisi muno. Inu mumazimverera izo konsekonse. Pangokhala kumenyedwa, kumverera kwa kupha. Pali china chake basi chimene sichili bwino ndi chifukwa chakuti chidwi cha chitsitsimuso chawachokera anthuwo. Mukapita mu machalichi inu mwaona iwo atakhala pamenepo, ndipo abusa akulumphalumpha kufuna uthenga ndi china chake chinzake. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, iye amazipititsa izo kuphwando lina lake limene iwo ati akakhale nalo kapena china chake. Izo zikuoneka kuti ndi kumenyedwa kwa kupha ponseponse. Billy Graham akudziwa zimenezo. Oral Roberts, Bambo Allen anali ndi vuto lina monga inu mukudziwira. Oral Roberts ali ndi nyumba ya madola 50 million ija ndi zinazotero mmenemo. Iye ali ndi sukulu. Ndipo chabwino kulibeko yemwe ali kumunda tsopano. Ine ndinachoka kuno mwamasomphenya kuti ndipite ku Tucson kuti ndikaone chimene Ambuye amafuna kuti ine ndichite. Kumeneko iye anakakomana nane ine mwamba umo monga iye anakuwuzirani inu kuno kuti iye akanadzachita zimenezo ndi maonekedwe a angelo asanu ndi awiri. Ndipo anati ndibwererenso, ndipo zisindikizo zisanu ndi ziwiri zinali zoti zidzatsegulidwa. Zimenezo ndi ndende basi zimene zinadzachitika. Iye ananena tsiku lina ndili ndi mbale Wood pamene iye anabwera uko, ife tinapita kumalo omwewo ndipo tinaponyera mwala mmwamba, iwo unatsika. Iye anati mkati mwa tsiku ndi usiku iwe ena ine ndayiwala basi kuti mawu ake anali chiyani, iwe uona ulemerero wa Mulungu. Ndipo tsiku lotsatira kamvuluvulu anatsika pansi kuchokera mu mlengalenga. Ndipo ife tikudziwa nkhani ya zomwe zinadzachitika. Pamene iye amakwera mmwamba, iwo anafunsa kuti chinali chiyani. Ine ndinati iyo inalankhula mawu atatu mukuphulika kutatu kwa kukuluko. Munawo anangomva kuphulikako, ine ndinamva zomwe iko kuna nena. Ndipo anati, chiweluzo chikantha gombe la kumadzulo. Masiku awiri zitachitika zimenezo, Alaska anakhala ngati akumira, kwakhala kukuchita mabingu zivomezi chilichonse. Tangoyang'anani pa izo, tsiku ndi tsiku zivomezi zikungogwedeza paliponse. Msonkhano wanga wotsiriza, msonkhano wotsiriza umene ine ndinali nawo, ukhala uthenga wanga woyamba kwenikweni kuti ndilalikire kuyambira pamenepo. Ine ndinali kulalikira mu Los Angeles ku Biltmore Auditorium. Ndipo ine ndinali kulankhula pa mwamuna kudzisankhira yekha mkazi. Inu muna mwake muli nayo tape ya izo, ndizo ine ndinati, izo zimanyezimiritsa khalidwe lake, ndizo khumba zake. Kuti pamene mwamuna amutenga mkazi, iye akamutenga mtsikana wang'ono, ndipo kuti akhale mkazi wake. Iye akakatenga, inu mukudziwa, mtsikana wamakono yemwe ali riketa wamba, izo zimangosonyeza chimene iye ali. Ngati iye akwatira chiphadzuwa kapena wachisembwere, chilichonse chimene chili, izo zimaonetsera zake chimene kwenikweni chili mwa mwamunayo. Koma mkhristu iye amayang'ana khalidwe mwa mkazi, chifukwa iye akukonzekera banja la mtsogolo ndi mkazi ameneyo. Iye amakonzekera, iye amampeza wokhala pa khomo. Ndipo ine ndinati, kenako khristu mogwirizana ndi mawu ake apa akutiuza ife kuti kwathu kwa mtsogolo kudzakhala kotani ndi mkazi wa mtundu wanji amene iye adzamusankhe pamenepo. Ule la chipembedzo ayi, iye adzasankha mkazi yemwe ali ndi khalidwe la mawu ake, ndipo ameneyo adzakhala mkwatibwi. Ndipo pamene ndinali mmenemo, china chake chinandikhudza ine. Ndipo ine sindinadziwe kanthu kwa pafupifupi maminiti sate, panali uneneli umene unapita. Chinthu choyamba chimene ine ndikukumbukira, mbale Mosley ndi Bill, ine ndinali pa nsewu ndikuyenda. Ndipo iwo anati, iwe Kapernaum, amene umadzitcha wekha ndi dzina la angelo, ameneyo ndi Los Angeles, mzinda wa angelo. Mwaona, angelo amene wakwezedwa mpaka mwamba udzatsitsidwira pansi kupita ku Gehena, kuti ngati ntchito zopambanazo zikadachitika mu Sodomu, zomwe zachitika mwa iwe, iwo ukanakhala ulipobe mpaka lero. Ndipo zonsezo zinali mosazipangitsa kwa ine, mukuona. Ndipo momwe ine ndinali nditangotsiliza kumulimbikitsa Khristu, kumukweza iye ndikuuza mpingo. Ine ndinati, akazi inu, zilibe kanthu mmene ine ndikumayesera kubwera kwa inu kapena kulalikira motsutsa zinthu izi. Ndipo mwamuna iwe alaliki inu, inu mosalekeza mukumapusitsidwa nthawi zonse, mukumachita izo chimodzimodzi basi. Inu mukumapondereza iwo ngati kuti mawu a Mulungu sali kanthu. Ndipo pamene ine ndinamvetsa zimenezo, ine ndinapita, ine ndinati, pali lemba la izo pena pake. Ndipo ine ndinapita, ndipo ndinakapeza kuti anali Yesu akudzudzula Kapernaum pa gombe la kunyanja. Tsiku umenewo ine ndinafufuza malemba, nditafika ku nyumba ndinakatenga buku la mbiri ya kale. Ndipo Sodomu ndi Gomora nthawi ina unali mzinda wochita bwino, likulu la mitundu pa dziko lapansi. Ndipo inu mukudziwa mzinda umenewo ndi chivomezi, unamira mu nyanja yakufa. Ndipo Yesu anayima ndipo anati, Kapernaum, ngati Sodomu wakanakhala ndi ntchito zochitika mwa iwe, zomwe zochitika mwa iwe, iwe bwenzi ukuima abelero. Koma tsopano iwe uyenera kutsitsidwira pansi ku Gehena. Ndipo pafupifupi zaka 200 kapena 300 utachitika uneneri wakewo, pali modzi ndi matauni onse a ku gombewo, aliwonse a iwo anayimabe kupatula Kapernaum. Ndipo iwo uli pansi pa nyanja, chivomezi chinawumiza iwo mpaka mu nyanja. Ndiyeno nkumanenera, Los Angeles adzakhala pansi pa nyanja. Ndipo ine ndinabwera ku nyumba, ndipo ndinapita ku Africa. Ndipo pamene ine ndinali ku Africa, iwo anali ndi chivomezi. Ndipo a sayansi, inu munaziona izo, izo zimalengezedwa kuti manyumba ena akulu abwino aphidikukira pansi mu Los Angeles. Ndi motero, ndi zina zotero. Ndipo tsopano kuli ichitikireni chivomezi chimenecho, pali ng'alu wa mainchi awiri kapena atatu womwe unabwera mu dziko kuyambira kwa Alaska kupita mozungulira kudusa ku zilumbaza Aleutian, kutulukira pafupifupi mamayirozi 150 kapena 200 ku nyanja ku kubwereranso ku San Diego, kukutenga California kapena Los Angeles, ndi kuzatulukiranso kachiwiri basi pansi pa chigawo cha kumpoto kwa California kumeneko, malo ochepa otchedwa San Jose, chapansi kumeneko. Ndipo wa science uyu amalankhula akufunsira mafunso, ife timaonera pa television. Ndipo iye anati pansi pa zimenezo pangokhala chiphala chotentha chotakasidwa. Ndipo iye ananena izi, iye anati chimenecho ndi ching'alu chimene chiti chidzasweke. Ndipo anati ndipo icho chidzatero. Ndipo uyu bamboyo wa science yemwe amamufunsa wa science wankuluyu anati kwa iye anati chabwino, kodi ndiye kuti zonsezo zingakhoze kudzamira? Iye anati zingakhoze, ziyenera kutero. Iye anati chabwino, inde zidzakhala mwina mwake zaka zambiri kuchokera pano. Iye anati zikhoza kukhala mu maminiti 5 kuchokera pano, kapena zikhoza kudzakhala mu zaka 5 kuchokera pano. Iye anangopereka zaka 5. Koma basi motsimikiza monga ine ndinayima pamenepo pansi pakudzoza kumeneko ndi kuyika chiweluzo pa gombe la kumadzulo ilo, ndiyeno nkuzatsatira kuno ndi kumira kwa Los Angeles, iye wapita. Izo nzona izo zidzachitika liti, ine sindikudziwa. Koma oh, chinachitika ndi chani? Inu mukudziwa ife tangotsala ndi maiko 6 tsopano. Ife tinali nayo 7 lijali limene linamira pakati pa Africa ndi United States. Oh, izo ndi mbiri yakale, inu mukudziwa za izo. Tsopano ngati iwo uti udzamire, ndiyeni ndikufuna kuti inu mudzapenye pamene uwu unali ulaliki umene ine ndinalalikira pamene ine ndikukhulupirira mbale Elijah Berry, mwina anali deacon muno mu tchalichi pa nthawiyo mene ine ndikudziwira. Koma unati nthawi idzafika, ine sindinadziwe izo mpaka akazi a Simpson atandibweretsera ine ulaliki tsiku lina, ndipo ine ndinawulemba iwo mukabuku kakang'ono koti chipululu kuti nyanja idzalira njira yake mpaka ku chipululu. Zimenezo zinali zaka 6 zapitazo. Ndipo inde nyanja ya Saturn ili pafupifupi mapazi 200 pansi pa nyanja. Ndipo ngati ching'alu chachikulu icho, dziko limenelo kumamezedwa monga choncho ndi masquare a mamayilosi mazana 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 ndi mazana a masquare a mamayilosi kumira munthaka. Zimenezo zidzaponyera mafunde akulu mpaka ku Arizona, ndithu izo zidzatero. Oh, ife tili pa mapeto a nthawi ola la ulemerero kuonekera kwa Ambuye Yesu. Iye anati padzakhala zivomezi mu malo osiyanasiyana, kusokonezeka kwa nthawi, kusautsika pakati pa mafuko, mitima ya anthu kulephera mwa mantha. Anati mene zinthu izi zidzayamba kuchitika, mudzakweza mmwamba mutu wanu, chombolo chanu chayandikira. Oh my, mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zimene aneneli analosera, masiku a mitundu atha, ndizoopsa zachuluka. Bwererani o mwazika kwanu, mutsimikize kuti mukachite zimenezo. Tsiku lija la chilombolo layandikira, mitima ya anthu ikulephera mwa mantha. Dzazidwani nawo mzimu wa Mulungu, nyali zanu konzani ziwale. Yang'anani mmwamba, chiwombolo chanu chayandikira. Nzona zimenezo, aneneri abodza akunama, choonadi cha Mulungu akuchikana kuti Yesu Kristu ndi Mulungu wathu. Inu munaona chitunzi tsiku lina mene iye anachitembenuzira chitunzi chimenecho cha mbali uko, ndipo chitunzi chomwecho cha angelo asanu ndi awiri amenewo atanyamulidwira mmwamba. Chitembenuzireni icho kudzanja lamanja, ndipo ndi imeneyo nkhope ya Ambuye Yesu akuyang'ananso pansi pa dziko kachiwiri. Inu mukukumbukira pamene ine ndinalalikira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ine sindimatha kumvetsa chifukwa chimene Yesu anayima pamenepo ali ndi choyera pamutu pake. Iye anali bambo wang'ono, ine ndinazengera izo mbuyo mu Baibulo, ilo linati iye anabwera kwa wamakedzana wa masiku amene tsisi lake linali loyera ngati ubweya oyera. Yesu anali kokha usinkhu wa zaka 33 ndi theka pakupachikidwa kwake. Ine ndinamuimbira mbale Jack Moore wa za Mulungu, iye anati o mbale Branham, ameneyo ndi Yesu ali mu gawo la ulemerero wake. Anati itachitika imfa yake, kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro, iye anasandulika chimenecho. Zimenezo zimamveka zolondola kwa wa za Mulungu, koma izo sizinachite bwino, izo sizinagunde china chake. Ine ndinapita kumeneko ndipo ndinakayamba pa mbado wa mpingo oyambawo, pamenepo mzimu woyera unawulula izo. Tsopano inu muli nazo izo pa mibado ya mpingo yanu pomwepo. Ine ndikuganiza mabukuwo akhala kutuluka posachedwapa tsopano. Satane satane wa izo. Ndipo izo zinasonyeza kuti Yesu anali woweluza. Ndiyo wigi yoyera yomwe ankakonda kuvala. Amvala wigi ndipo amaivala iyo ngati woweluza. England akuchitabe izo pamene iwe ukhala ndi ulamuliro wapamwamba. Ndipo mukatembenuza chambali chithunzi ichi ndi uyo apo. Sitsi lake lakuda. Inimukoza kuziona izo mbali ya ndevu zake. Ndipo atavala wigi yoyera. Iye ndi mapetwa ulamuliro. Iye ali ulamuliro wapamwamba. Ngakhale Mulungu ananena chomwecho iye mwini. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mvereni inu iye. Ndi uyo apo ali ndi angelo ameneyo. Tenga mwene unali kumatula kusanu ndi kuwiri kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Zimene zinaulula mbewu ya serpenti ndi zinthu zonse izi apa. Ndipo izo zikuchonza kuti ndi chophimba chake chomwe. Ndi ulamuliro wake wapamwamba. Iye ndi wapamwamba. Ndipo iye wavala wigi kapena waphimbidwa. Baibulo limanena kuti iye anasintha maonekedwe ake kapena iye anadzisintha yekha. En morphe. Mawu amachokera ku mawu a Chigreek en morphe. Omwe amatanthauza wachisudzo wachigreek. Yemwe amasewera magawo ambiri. Lero ali chinthu china. Musewero linalo ali china chakenso. Iye anali Mulungu Atate musewero lina, Mulungu Mwana musewero lina, ndipo kenako Mulungu Mzimu Woyera musewero iyi. Mwaona? Ndi ameneyo apo. Mawu ake akadali apamwamba panobe, ife tikukhala mu masiku otsiriza. Ndikubwera kuchokera ku Africa tsiku lina, ndinakhala ngati ndinatopa, inu mukuona, basi ndi usiku kumeneko pakali pano, ndipo iwo umayenera kuti usinthe. Ndiyenu nthawi imene ine ndinatembenuka. Nkudzabwereranso kachiwiri, ife tinali ndi ulendo opambana, ulendo okasaka, umodzi wabwino kwambiri umene ine ndinayamba ndakhalapo nawo moyo wanga. Ye Bire ali ndi zithunzi zina mwina mwake, iye akakhala ndi nthawi, iye akhoza kuzionetsa izo pena pake, ndi kukuonetsaninu ulendowo. Ine ndinali ndi loto, ili nthawi zonse ndi malota nditabwerera ku ntchito ya Public Service Company ja, mwanjira ina. Kotero ine ndimaganiza kuti ndimakhala ngati ndimawayawaya pa ntchitoyo. Ine ndimayenera, iwo anangondisiya ine kuti ndizichita momwe ndikufunira. Ndipo ine ndimaganiza kuti ine ndi malo moti ndituluke panja ndi kumakayenda mkanjirako, kapena kumakatolera mabiru, kapena china chake chimene ine ndimayenera kuti ndizichita. Ine ndinangoti, chabwino, ndine bwana pandekha, ndinangopita kumakasambira. Ndipo ine ndinakafika kumeneko, ndipo ndinavula zanga zovala izi, ndipo ndinavala zovala zanga zosambirira. Ine ndinali ndekha, ndipo ine ndinaganiza kumati, izi si zabwino, kampani, ano ndi masana, kampani ikundilipira ine chifukwa cha nthawi iyi. Ndinaganiza, izi ndi zachilendo, ndiyeno ine ndinaganiza, chabwino, ndalama zimene ine ndinatolera, pamene ine ndimayendera, ine ndinali nazo zonse, za kolondera ndi za koyendera, nditazisakaniza pamodzi. Ndipo ine ndinati, chabwino, ndalama zimene ine ndatolera, ine ndachita china chake, mwadzango cheza kuno. Ine ndataya matikiti anga onse. Ndipo ine ndasakaniza ndalama zawo ndi zanga pamodzi. Tsopano ine ndidziwa bwanji amene walipira bilu. Ine ndinaganiza. Basi chifukwa chakuti ine sindimapereka tcheru chilichonse. Ine ndinaganiza, izi si zabwino. Pali chinthu chimodzi chokha choti ine ndichite, ndicho kubwerera kwa wondiyang'anira wanga, ndikukamuuza iye. Ameneyo anali Don Willis. Ine ndinati, Don, ine ndataya matikiti acha. Tsopano ndalama zonse zomwe ine ndapeza ndi izi. Ndipo ndalama zawo ndi izi pamodzi. Ndikuzisiya izo apa kwa owerengera ndalama. Ndipo anthuwo pamene iwo azibwera mkati, iwo azikhala ndi lisiti lakuti ine ndalandira mabiru awo. Mwina mwake anthu akhala pomwe pano. Amene ine ndikudziwa alipo. Amene ine ndinkatolera kuchoka kwa iwo masikuwo. Ndipo ine ndinkapereka lisiti. Inu mukudziwa, umalipira 10% yokha ngati iwe uidusiza bilu yako. Ndipo mwina mwake dola ndi theka amapitirira masenti 15. Ambiri anthu ameneyo ankakhala, ife tinkangokonda kubwera pamodzi ndi kumalankhulana. Ndipo iwo amangosiya bilu yawo kuti izipita. Ndipo ine nkubwera nkudzalankhula nawo iwo pang'ono. Amapereka masenti 15, inu mukudziwa, kuti ndingokhala pansi ndikulankhula pang'ono pokha ndikudzatolera bilu yawo. Kotero izo zimakwitsa, ndipo ndimakhala ndi mabilu ochuluka kwambiri, ine sindimatha kuwatolera iwo. Chabwino, ine ndimaganiza ndiyo njira yokhayi imene ine ndikanatha kuchitira izo. Ndipo ine ndinadzuka. Malo kumene ife tinkakhala mu Long Lason, Inesi ndikuganiza kuti iye ali pano, iye wakhalali wabwino kwambiri kwa ife. Ndipo iye samakonda kuti ine ndizinena zimenezo, koma iye ndidona wabwino kwambiri. Ndipo ife takhala tikukhala mu zipinda zake, iye ali ndi nyumba ziwiri, nyumba za zing'ono zophatikizana, ife tinkachita rendi ziwiri zonsezo. Ndipo mkazi wanga ndi ine timagona umu mu nyumba inayo, komwe ine ndimakhala ngati ndimalandirira kwa anthu mmene ndingatere. Ndipo muli mabede awiri ofanana mmenemo. Ile ndinadzuka, iye anali asanadzuke apa. Ndipo patapita kanthawi iye anadzuka, ndipo ine ndinamubaibisa iye, ndipo iye anandiyang'ananso. Ndipo anaphethira maso ake kangapo, ine ndinati, iwe wagona bwino, iye anati, ayi. Ndipo ine ndinati, ine ndinali ndi loto loyipa kwambiri. Ine ndinali ndichabwerera ku public service company kuja, ine ndinati, kodi ine ndachita chiyani? Ine ndikukumbukira ndili mnyamata wang'ono kapena mwamuna wachichepere. Ine ndinkayendera mizere yonseyo ku Salem, Indiana, kosiyana. Ine ndimakhoza kulowamo kukagula kadzusa mwina mwake mbale ya phala mudzuwa lotentha limenelo ndi chilichonse. Ndipo izo zinkangondidwalitsa ine kuti ndidye kadzusa. Ine ndimalipira masenti 10 pa ndalama zanga zogwiritsa ntchito. Oyang'anira anabwera kumeneko ndikudzanena kuti iwo ukudziwa zomwe iwo amanena muzokambirana. Ndi ndani wosaganizayo amene amalipira masenti 10 kugula kadzusa? Anati, iwe mwina mwake uzilipira pafupifupi masenti 50. Tsopano nonse a inu mukudziwa masenti 50 anali kadzusa wamphamvu mmasiku amenewo. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine sindimadya zochuluka choncho. Iye anati, chabwino, ena onse a iwo amalipira masenti 50. Iwe uyenera uzilipira masenti 50. Ine ndinati, chabwino, ine sindimayigwiritsa ntchito iyo. Anati, uzilipirabe izo muli monse. Ameneyo anali ondiyang'anira wanga. Chabwino, ine ndinaganiza, chabwino, kodi ine ndizicha chiyani? Kodi ine ndizichosapo masenti 50 ndikukadyera masenti 10? Kotero ine ndimapita uko munsewu ndikukawatenga ana ang'ono amene sanadye kadzusa ndikukawagulira iwo kadzusa wa masenti 40. Kotero ndiye ine ndinaganiza, chabwino, chingakhale chiti mwina mwake ndi chimene iye wandikuyira ine. Ndipo ine ndikukumbukira kuno osati kale litali, iwo amadutsa akamalondera amaphwasula kuseli uko ndikuti, lipirani bili yanu. Inu mukudziwa iwo ali ndi maufulu olondera, koma iwo amayenera kulipira akaononga. Ine ndimangowalemberanso ndikuti, inu mulibe ngongole iliyonse. Ine ndimaganiza iyo ilipiridwa ndi masenti 40 aja. Mwina mwake ine ndimakhala nditagwiritsa ntchito madola 20 kapena 30 pa nthawi imeneyo kupereka izo kwa ana. Mwina mwake izo zichita zimenezo. Ndinapitirizabe kulota. Kenako ine ndinali ndi mtengo waukulu kunja uko, ana ankasewera pansi pa iwo. Ndipo olondera, tsopano iwo akumalondera ali mu helikopta. Ndipo kotero iye anadzalowa ndikuti, pire bwanji tidule mtengo uwo. Ine ndinati, ayi, musaudule iwo. Ife tiusadzulira iwo. Ine ndinati, mbale wudu ndi ine tiusadzulira iwo. Anati, chabwino, ine ndingopeza munthu adzausadzulire iwo. Ine ndinati, tsopano musaudule iwo. Iye anati, ine sindiudula iwo. Ine ndinapita pa ulendo amene ine ndimabwerera, iwo unali utadulidwa mpaka pansi. Kenako ine ndinali ndi mlandu ukubwera. Mukuona, ine ndinati, chabwino, Ambuye izi zithetsa izo, ine ndikudziwa. Kotero ine ndinathana nazo izo, zimenezo zinali zabwino. Ndinangozisiya izo zizipita. Chabwino, ine ndimalotabe izo. Mene ine ndinkadzuka m'mawa wina, ine ndinati, chabwino, chinthu choyambirira chimene ife timachita m'mawa pamene ife tadzuka ndikupemphera pamodzi. Kenako ndikupemphera pamene ife tikupita kukagona usiku. Ndiyeno pamene iye anapita kukawatengera kadzusa anawo, ine ndinayamba kupemphera. Ine ndinati, Ambuye, ine ndiyenera kuti ndakhala ndili munthu woyipa. Kodi ine ndachita chiyani m'moyo kuti ine ndikulephera kusiyana ndi public service company? Ine ndinakalowa ndipo ndinakasamba ndipo ndinatulukanso panja. Ndipo china chake chimakhala ngati chikunena kwa ine, mwina mwake ine ndikuwayawaya pa ntchito yake. Ine ndinaganiza ndi pafupifupi zaka 5 zimene ine sindinachite kalikonse ndikungodikirira pa iye. Nditayimapo tsiku lina, iwo atimangira ife nyumba yatsopano kumeneko. Ndipo mbale Mosley anabwera kumeneko, tinali kukamba za zimenezo. Ine ndinati, imeneyo ndi mphatso ya ing'ono chabe yochokera kwa Atate anga. Ndipo iye anayamba kulira. Ine ndinati, inu mukuona? Iye anati, ngati inu mudzasiya makomo anu, nyumba, malo, abambo, amayi, ine ndidzakupatsani inu nyumba, malo, abambo, amayi ndi mazana mazana m'moyo uno ndi moyo wa muyaya wakudza. Ine ndinati, mukuona? Ine ndinachita kusiya kachisa amene ine ndinkamukonda kwambiri. Nyumba yanga imene Ambuye anandipatsa ine uko ndinayisiya iyo. Iye wangu ndibwezera kumene ine ndinati iye ndi odabwitsa ine mukuona ndipo iye anayamba kulira chabwino ine ndinati ine ndimachita kubwera kuno ndi kudzadzipatula ndekha ndimabwera ku chipululu kuno ndipo ine ndinaganiza ndikudabwa chifukwa chiyani mulungu wandibweretsa ine ku chipululu kunja kuno komwe kulibeko kanthu koma anankalizi ndi abulu zolusa sikuti ndi ku chipululu kokha ndikotentha komanso mwa uzimu ndi ku chipululu oh my kulibeko moyo wa uzimu mkomwe mu mipingo iwo amatsutsa bwanji inu simunayambe mwazionapo zoterozo mmoyo wanu ife tilibe ngakhale mpingo woti tingamapiteko kapena kalikonse ndiyeno pamene anthuwo amatsala pang'ono kufa mwa uzimu ine ndimaziona izo mwa anthu amene amachokera kumeneko ndimaona kusiyana mwa iwowo ndikamazipenya izo ndipo kotero iwe ukakhala pansi pa mzimu wa mulungu ndipo moyo wako umakhala wokoma wanthete monga madzi amabweretsa udzu uwu ndi mphukira zofewa ngati udzu uwu mu Arizona sumakula mitengo iyi imakhala akaloga masamba amenewo amangopingirizika ndipo nkukhala zobaya ndi mmene zimakhalira pamene inu mumwa pa tchalichi aliyense amamubaya mzake inu kudziwa ndipo taonani iwe uyenera kukhala ndi madzi ofewa a mvula kuti azikufewetsa iwe ndikupanga masamba ndi mthunzi wa mwenda njira yemwe akudutsa ndipo kotero china chake chinanena kwa ine mwina mwake iwe ukuwayawaya pa ntchito ya mulungu kotero ine ndinapemphera kuti ndikhale ndi masomphenya ndipo meda anali atandigulira ine baibulo latsopano ndi mʼbale brown wochokera uko ku ohio anandigulira ine baibulo latsopano awiri onsewo pa nthawi imodzi pa Christmas ine ndinapita ndipo ndinakatenga limodzi la mabaibulo atsopanowo ine ndinati ambuye mu masiku apitawo inu munali ndi urim tumimu tsopano tamvetserani mundilole ine ndinene izi chifukwa iwo siyali izi sakujambula msonkhano uno chifukwa chimene ine ndikupempha ndi kunenera izi mundilole ine ndinene kuti musadzachite izi si chinthu chabwino koma ine ndinati ambuye zinali kuti pamene wolota akalota loto kuti iwo amalitengera ilo ku urimu ndi tumimu ndipo amakalinena ilo ndipo ngati urimu ndi tumimu inyezimiritsa kuwala kwa uzimu lotolo limakhala loona ine ndinati koma unsembe uja ndi urimu ndi tumimu iyo zinathetsedwa baibulo lanu ndilo urimu ndi tumimu lero ambuye ine ndisadzachitenso izi koma ine ndakupemphani inu ndipo ndapemphera kwa inu kuti mundipatse ine masomphenya mulankhule ndi ine chifukwa chimene ine ndikulotera maloto awa ndipo kuti ine ndachita chiyani ngati ine ndapalamula ngati ine ndachita chilichonse kwa munthu aliyense mu dzikoli mundilole ine ndidziwe ine ndipita ndipo ndikakonza izo ngati ine ndili nawo ngongole a public service company ngati ine ndachita china chake cholakwika kwa iyo kapena kwa munthu aliyense ngati ine ndachita china chake cholakwika kwa inu mundilole ine ndidziwe ine ndikufuna kuti ndichikonze icho tiye ndizikonze izo tsopano tisadikirire mpaka papite kanthawi zikhoza kukhala mochedwa kwambiri tiye ndichite izo tsopano ndipo ine ndinati ndithudi muli china chake mu mawu a mulungu awa kuyambira genesis mpaka ku chivumbulutso munthu wina wake mmenemo yemwe inu munachita naye zikhoza kukhala pa maziko omwewo amene angakhale funso langa ngati wina wake anachita china chake ndipo inu munamutsatira iye za icho ndiye mundilole ine nditsegule kumalo amenewo mu baibulo ndipo ngati wina wake chilichonse chimene iwo anachita icho chitsamira mbali yanga omwe ine ndalakwitsa kapena china chake chimene inu mukufuna kuti ine ndichite kapena sindinachite mundilole ine ndione munthu wina mu baibulo onga ameneyo ndipo ine ndinatseka maso anga ndikungolisiya baibulo lidzitsegule lokha ndinayika chala changa pa lemba Genesis 24:7 Eliezer wantchito wokhulupirika wa Abrahamu wantchito wachitsanzo wa mu baibulo akutumizidwa kuti akasake mkwatibwi wa Isaki thukuta linayenderera pa ine zedi ndizo nzona ndi uthenga wanga onse kukatengako mkwatibwi iye anati lumbira kuti sukatenga mkwatibwi pakati pa awa koma upita kwa anthu anga omwe iye anati nanga bwanji ngati mkaziyo sakabwera nane anati ndiye ndiwe mfulu wa lumbiriro ili iye anati ndipo mulungu wakumwamba adzatumiza mngelo wake patsogolo kwako kuti akakutsogolere iwe iye anapita molunjika ndithu ndipo anakayamba kupemphera Ndipo iye anakagumana naye Rabeka wokongolayo, yeye mwana dzakhala mkwatibwi wa Isaki. Uthenga wangwiro basi, kubwerera kumawu, pita ukamtenge mkwatibwi ameneyo, ntchito yake ndi imeneyo. Ndichimene ine ndadzera pano, ndichimene ine ndikuyesera kuti ndichite, ndiko kumuita na mkwatibwi atuluke. Mukukumbukira mu California uko, zokambirana zija za mkwatibwi, chionetsero. Ine ndinali nazo kuno, momwe mkwatibwi ameneyo anabwerera poyamba, ndikumuona iye akudutsa. Kenako apo panabwera abiti Amerika, abiti Asia, ndi onse, oh chinthu chooneka mopsa kwambiri. Ndipo kenako mkwatibwi yemweyo anadutsanso. Wina wa iwo anachoka mu stepe, ndipo ine ndinali kumubwezeretsa iye mu stepe. Awiri a iwo anali. Ndipo ndicho chimene ine ndimayenera kuti ndichite. Kumuyika mkwatibwi ameneyo mu stepe, kukamusaka munthu ameneyo. Ine ndinati, Mulungu, ine ndikubwerera kwathu kuonzaninso malumbiriro anga kachiwiri, ndipo ndiyambirenso mwatsopano. Kotero zimenezo ndi zimene ife tikukonzekera kuti tichite. Ndi chimene ine ndadzera kuno. Ine ndikuganiza icho chingakhale chinthu chabwino ngati ife titachita izi kuyambira pa 18 sabata ya mawa, la Mulungu likubwera ali mmawa, la Mulungu likubwera ali usiku, la Mulungu lotsatiralo ndi la Mulungu lotsatiralo. Ndiyangati amene akuganiza kuti zimenezo zidzakhala chinthu chabwino zikomo inu. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mundichitire ine china chake. Ngati inu mwawadziwitsa anthu aliwonse kuti padzakhala msonkhano pa 28, kodi inu mungawadziwitsenso iwo kuti ife sititha kuchita izo? Mungawawuze muwalembere iwo kalata kapena china chake chinzake. Ife sitikufuna kuti anthu adzabwere ndi kudzakhumudutsidwa, ma ife sitinathe kupeza nyumba yolankhuliramo. Mwaona? Ife sitinathe kuipeza iyo. Ndipo kotero chifukwa msonkhano wotsirizira, ine ndikuganiza ife tinali nawo ochuluka kumeneko ndi chilichonse. Iwo basi, inu mukudziwa mmene anthu alili, ndipo iwo chabwino. Ife tikukhala mu masiku otsiriza basi ndizo zonse. Ndipo iwo amanena kuti anthu amabwera ndi kumadzasokoneza sukulu, ndipo iwo amafika komulawirira kwambiri, ndipo iwo anachita izi kapena izo kapena china chake chinzake, ndipo malo anadzaza kwambiri, ndipo ozimitsa moto anachita izi ndi izo, ndipo chabwino. Inu mukudziwa. Kotero ife tikonza za miliri imeneyo ndi malipenga ameneyo. Ine ndikufuna ndizike izo mmenemo. Ine ndinakuwuzani inu kuti ine nditero. Izo zikubwera pansi pa chinthu chino. Chomwe chonso miliri ikubwerapo kuwomba kwa malipenga. Ma ife tikufuna kuti tidzatenge zonsezo modutsa ndi kuzibweretsa izo kudzazimanga izo pamodzi. Ndiangati amene anawerengapo chilichonse cha mbale veo pakulembanso izo ndi kuzikonsa izo ndi kundiyikira ine galama. Kodi inu munawerengapo zilizonse za izo? Inu munatero. Awiri kapena atatu a inu. Ine ndikuganiza inu mwagwira ntchito yenieni mbale veo. Ntchito yenieni. Inu, ine ndikuganiza mlongo veo wachita izo, ndipo inu umangolemba. Iye anali, maona. Ine sikuti nthawi zonse ndimatsutsana ndi akazi. Ndimatero ine mlongo veo. Kotero tsopano, tiyeni ife kwa maminiti 15 otsatirawa, 20 otsatirawa, tuwerenge lemba apa. Ndipo ine ndili ndi kabuku kakang'ono apa. Ine ndinamuuza, ine ndikukhulupirira anali mbale veil, kapena anali ndani ameneyo, kapena ine ndikukhulupirira anali Roy Borders. Mbale veil anandigulira ine bukulo. Ine ndikufuna kuti ndipange kabuku kakang'ono. Koma ngati munthu aliyense atayangʼana pa zomwe ine ndimazitcha zolemba, monga ine ndikafuna kuti ndilalikire za nyenyezi ya mmawa, ine ndimajambula nyenyezi. Ndipo ngati ine ndikufuna kuti ndilalikire za, ine ndimazipanga izo zonse mu zoyimiridwa apa, kukandakanda. Palibe amene angadziwe konse kuti ndichiyani. Pamene ine ndachokapo, ndipo ine ndikaganiza za chilichonse, ine ndimapita mwakayenda pansewu. Nthawi zina galimoto ikamalumpha mwamba ndi pansi, ndipo ine ndimakalemba ichi ndi kunena ichi ndi icho, ndi kupanga zizindikiro pang'ono ndi mtanda ndi milatho ndi mitundu yonse ya zinthu. Monga ine ndikafuna kuti ndilalikire za kutsika kwa nyenyezi, ndiye ine ndimayika piramidi. Kuyijambula iyo apa ndikuyikapo nyenyezi ya nsonga zisanu ya Davide ikutsika pamenepo. Ndiye ine ndimadziwa kumene ine ndikupita mu malemba. Monga choncho ndi Mose, chinthu china chake chimene iye anachita, ndimangopanga tinjira tating'ono ta nkhukutembo. Monga choncho ine ndili nazo zingapo za izo apa. Ndipo ine ndimaganiza mawu uno kumbuyo uko, pamene ine ndimaganiza kuti ndidzalankhule paphunziro ili kwa maminiti pang'ono kuno pa zolemba. Mwina mwake zinditengera ine maminiti 20. Ndiyeno ine sinditenga nsonkhano wa mbale Neville usiku uno. ine ndipuma usiku uno ndidzamumvetsera iye. Ndiyeno ambuya akalola, la Mulungu likudzali mmawa ife tidzayamba nsonkhano. Ndipo inu nonse mudzanditandize ine, ndipo ife tipemphera. Chifukwa icho chinali mu mtima mwanga kuti ndidzayesere. Iwo anati, chabwino, ife tikhoza kupita ku Louisville. Kapena ife tikhoza kudzapita ku New Urban. Komanso nkhanowo umayenera kudzakhala ku Jeffersonville. Ine ndidzapita ku Louisville ndi New Urban pa nthawi zosiyana. Koma iyi iyenera kudzakhalira kuno ku Jeffersonville. Tsopano tiye ntiweramitse mitu yathu kwa miniti chabe pamene ife tikhale. Ine ndakhala ndikulankhula ndi inu pano kwa pafupifupi maminiti sati. Tiye ntilankhule ndi iye kwa mphindi. Ambuye Yesu, ife tili, ife ndithudi ndi anthu odalitsidwa. Kudutsa kuganiza kwathu, kudutsa kumvetsa kwathu. Pakuti ngati pakanakhala olemekezeka pakati pathu, wonga ngati munthu wina wake wochokera ku dziko lina, kapena kazembe wa mtundu wina, ife tikanaganiza kuti ndi chinthu chopambana kukhala ndi munthu olemekezeka woteroyo pakati pathu. Koma lero ife tili naye Mulungu wakumwamba, osati pakati pathu kokha, koma mwa ife, akukhala moyo wake kudzera mwa ife. Ndipo ndife othokoza kwambiri chifukwa cha ichi, Ambuye. Ndizoposa kamvetsedwe kathu ndithudi. Koma tsopano tayankhula za misonkhano ndi kupita ku Africa. Ndi zinthu zimene ife tayesera kuti tizikonze kwa masiku pang'ono awa kuno mu Indiana. Ndipo mwa njira ina kapena inzake, Ambuye, izo zikhoza kukhala kuti inu mukutikankhira ife ku hema uja kuti masomphenya aja akwaniritsidwe. Kotero kufuna kwanu kuchitidwe, ife tazipereka izi mwa njira iyi mwakupambana kwa kumvetsa kwathu. Kotero ife tikupemphera Ambuye, ngati pali chilichonse chotsutsana ndi chifuniro chanu, inu mutidziwitsa icho ife kuti ife tikathe kudziwa kuchita chifuniro chanu changwiro. Tsopano mutidalitse ife mu maminiti pang'ono otsatirawa, mulankhule nafe kudzera mu mawu anu Ambuye, pakuti mawu anu ali choonadi. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tiye titembenuzire mu Baibulo ku Mariko mutu wa 8. Kodi inu kawiri mumatuluka nthawi yanji? 12 o'clock. Chabwino. Tsopano uthenga waufupi pang'ono chabe apa, mene ine ndingathe kulankhula nanu pa mawu nditatha kuchitira umboni za uko ndi zina zotero. Mariko mutu wa 8. Ndipo tiye ntiyambire pafupifupi ndi meya 34 mpaka 38. Tenga 38 mutu onsewo. Ine ndimakonda kuwerenga zimene iye ananena, chifukwa ine ndikudziwa kuti zimenezo ndiye zoona. Tsopano ife ndipo pamene iye anali atayitanira anthuwo kwa iye ndi ophunzira ake, iye anati kwa iwo, yense yemwe adzanditsata ine, iye adzikanize yekha nanyamule mtanda wake nanditsata ine. Pakuti yense wakufuna kupulumutsa moyo wake adzautaya iwo. Yense wakutaya moyo wake chifukwa cha ine ndi chifukwa cha uthenga yemweyo adzawupulumutsa iwo. Pakuti munthu adzapindulanji ngati iye apindula dziko lonse ndi kutaya moyo wake omwe? Kapena munthu adzapereka chiyani posinthanitsa ndi moyo wake? Aliyense chotero yemwe adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga mu mbado wa chigololo uno ndi wochimwa, yemwenso mwana wa munthu adzachita naye manyazi pamene iye azidzabwera mu ulemerero wa Atate ake ali ndi angelo oyera. Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro pang'ono kuchokera pamenepo, ngati ilo lingatchedwe chimenecho, kutchedwa kuchita manyazi. Inu mukudziwa ine ndimakonda zimenezo. Aliyense amene adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga, ine ndidzachita naye manyazi. Tsopano mawu akuti kuchita manyazi akhoza kumasuliridwanso kuti kuyalutsidwa. Inu mukudziwa china chake chimene iwe uli, iwe ukuyang'anizana ndi china chake chimene chakuyalutsa iwe, kuchititsidwa nacho manyazi. Icho chinthu china chimene kuchita manyazi kumachita, zimasonyeza kuti sukudziwa kwenikweni zomwe iwe ukulankhula. Ngati iwe utatu kudziwa zomwe ukulankhula ndi kukhala ndi chitsimikizo kuti ukudziwa chimene iwe ukulankhula, iwe ukhoza kumuwuza aliyense zimenezo. Iwe sumachita manyazi, koma ngati iwe ukumvelera kuti ukusowa mtendere kuzingwa, izo zimasonyeza kuti iwe ulibe chitsimikizo. Inu mukudziwa zilipo zochuluka kwambiri za zimenezo lero, makamaka pa phunziro limene ine ndikulika mbali, kuchita nawo manyazi mawu. Tsopano iye ndi mawu ali chinthu chimodzi. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kotero aliyense amene adzachita manyazi ndi ine ndi mawu anga, ndipo iye ndi mawu ake ali mmodzi. Kotero kuchita manyazi ndi mawu ake mu kambado kochimwa kano kalero, ine ndidzachita naye manyazi. Ndipo ife timaona lero ngati wina anena kuti kodi iwe ndi Mkhristu, ndi chinthu chotchuka kwambiri kunena kuti oh ndine Mkhristu. Mukuona? Koma kodi inu mumakhulupirira mawu a Mulungu pamene iwo anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira? Oh, ngakhale nkhope za atumiki zimagwa. Mukuona? Kodi inu mukuchita naye manyazi? Tinene kuti ndi machiritso a uzimu. Kodi inu mukuchita manyazi ndi uthenga wa thunthu? Kodi inu mukuchita manyazi ndi chokuchitikirani chanu cha Chipentekoste? Kumeneko ndiko kuchita manyazi ndi mawu ake. Ameneyo ndi mawu ake akusandulika thupi mwa inu. Kotero mawu ake ayenera kudzikhala moyo okha wa mʼbado uliwonse. Iwo anadzikhala moyo okha mu masiku a Mose, chifukwa mu tsiku limenelo Baibulo linati mu Ahebri mutu wa 1, Mulungu mu nthawi zamagedzana ndi malankhulidwe osiyanasiyana ankalankhula ndi makolo mwa aneneli. Ndipo aneneli amenewo mpingo unasokonezeka kwambiri mwakuti pamene aneneli amenewo atumiki olimba mtima wa Mulungu amabwera opanda mpingo, opanda chipembedzo, opanda bungwe, opanda chilichonse, amanyoza mafumu, maufumu, mipingo ndi chilichonse. Pamene ansembe amabweretsedwa patsogolo, iwo ankabweretsedwa pamaso pa ansembe, iwo samachita manyazi chifukwa iwo anali naye molunjika, pakuti atero Ambuye. Ngati inu mungazindikire neneli muganizo limodzi la mawu muchipangano chakale, pamene iye amati pakuti atero Ambuye, tsopano mumuone iye amapita kumene mu gawo la kutenga malo a Mulungu. Inu mukuzindikira pamene ayika pamaso pake pakuti atero Ambuye, iye ankalowa ndithudi mwa Mulungu ndipo iye ankachita ngati Mulungu. Akatero iye amapereka uthenga wake mene chinali Mulungu akuyankhula kudzera mwa iye. Pakuti atero Ambuye, ine ndikuganiza za aneneli akale amene iwo ankabwera ndi uthenga umenewo, ndipo iwo unkawachititsa manyazi mafumuwo, ndipo iwo unkawapangitsa anthuwo kusamva nawo bwino. Ansembe mpakana iwo samamva nawo bwino chifukwa iwo ankayenera kukhala atsogoleri amuna achipembedzo. Ndipo pamene iwo mawu akabwera mwa njira imeneyo, iwo ankawayalutsa iwo, ndipo iwo ankamverera ngati ayalutsidwa kapena achititsidwa manyazi. Ndipo nthawi zambiri ife timaziona zimenezo osati kwambiri, kawirikawiri lero kuti munthu iye akati ndine Khristu, kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni? Oh, inu mukuona iwali iwo amakhumudwa nazo izo. Wina wake akati kodi inu ndinu wa gulu lija uko limene limachita zofula zonse zija ndi zinthu zonse zija za machiritso a uzimu? Nthawi zambiri Akhristu amabwerera mbuyo, iwo amafuna kulengeza ngati iwo apeza chipembedzo, tsopano ndine wa Baptist, ndine wa Presbyteria, ndine wa Lutheran. Iwo samachita nazo manyazi zimenezo, koma zikafika pokhala Mkhristu amene angatenge mawu a Mulungu basi mmene iwo alili, ndiye iwo amachita manyazi. Ine sindili wa chipembedzo chilichonse, mwaona? Iwo amachita manyazi kuti anene zimenezo. Iwo ayenera kuti azikhala monga dziko lonsero azimiriridwa ndi bungwe lina. Pano zimenezo zangobwera posachidwa pa mu zimenezo. Mu masiku a Luther, kuziziwisa wekha ngati wachi Luther kapena wotsatira Luther, chabwino izo pafupifupi zinkatanthauza imfa ndi ampingo wa Katolika. Mu masiku a Wesley, akangodziwa kuti wanyoza mpingo wa Anglikani, chinali pafupifupi chilango cha imfa ndi achi Anglikani, ukalengeza kuti ndiwe wa Methodist. Mu masiku a Pentecost, chinali cha manyazi pafupifupi kunena kuti ndiwe wa Chipentecost, chifukwa iwe mwachangu umawerengedwa ngati woyera wozikubuduza kapena wina olankhula mmalilime kapena china chake chonga zimenezo. Tsopano iwo anachita bungwe ndipo anapita limodzi ndi gulu lonsero. Tsopano pamene nthawi yoyitana kuti atuluke ifika kuti inu simuli wa zili zonse za izo, zimakhala zotchuka kwambiri kunena kuti ndine wa Pentecost, ndi zotchuka kwambiri kunena kuti ndine wa Presbyteria, wa Chilutera. Koma bwanji pamene izo zifika pa nthawi imene inu mukuyenera kutuluka ndi kuima nawo mawu inesi ndine wachiri chonse chazimenezo izo zimachititsa manyazi Yesu anati tsopano ngati inu mudzachita manyazi ndi ine ndiye ine ndidzachita nanu manyazi chifukwa chiyani kuti iye adzachite manyazi ndi inu chifukwa inu mukudzinenera kuti ndinu wake pamene inu mukulephera kumutsatira iye bwanji ngati ine nditati nyamata wang'ono uyu iye ndi mwana wanga iye nkupotoloka ndikuti ndani ine ndingakhale mwana wanu inu mukuganiza kuti ndine chiyani izo zingandichititse ine manyazi izo zingatero kwa mwana wako ndipo umo ndi mmene zilili ndi zotchedwa chikhristu lero ngati iwe uzitchula izo ndi dzina la chipembedzo zili bino iwo amavomereza utate wa chipembedzo koma pamene zifika povomereza utate wa mawu wa mulungu khristu ayi iwo amachita nazo manyazi iwo samafuna kunena kuti inde ine ndinalankhula ndi malilime inde ine ndimaona masomphenya inde ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu inde ine ndimantamanda ambuye ndine mfulu kwa zipembedzo zonse ine sindingagwadire chilichonse cha izo ndine wantchito wa khristu oh my izo zingawakhadzulira iwo basi mzidutswa usiku wina olankhula wamphamvu anabwera pakati pa afu gospel businessmen ku chicago mundilole ine ndiime apa miniti chabe kuti ndinene izi inu mundikhululukira ine koma nthawi zambiri inu mumaganiza ndipo ine ndimatero inenso zomwe ife tikuzikambazi choonadi cha baibulo sichikupita pakati pa anthu koma icho chikumapita nthawi zina iwo amatsutsana nacho icho koma iwo kwenikweni samatanthauza izo iwo amangoyesera kuti apeze pamene iwe wayima monga nkhani ija ya gulu la zidakhwa zikutsutsana kuti kulibeko chinthu chotero monga chikhristu mwamuna mmodzi anati ine ndikudziwa komwe kuli mmodzi ameneyo ndi mkazi wanga anati chabwino ine sindikukhulupirira zimenezo anati tiyeni tonse tikachite ngati taledzera kwenikweni anapita ku nyumba uko ndipo anakachita chilichonse chimene iwo akanatha kuchita ndipo iwo anawawuza iwo kuti awaphikire iwo mazira ndiyeno iye anawaponyera iwo pansi ndipo anati iwo umadziwa bwino kundiphikira ine mazira kusiyana ndi mmene waphikira mazirawo kumapitirirabe mnyumbamo ndipo iwo anapita ku chipinda chinacho anakadziponyera pansi mu mpando iwo anamumva wina wake uko akusesa izo osalankhula mawu akulankhula akuyimba nyimbo yaing'ono kwa iye yekha kodi yesu anyamule mtanda yekha ndipo dziko lonse lizipita mwaufulu pali mtanda wa aliyense ndipo pali mtanda wa ine ndipo mtanda wopatulika uwu ndidzawunyamula mpaka imfa idzandimasule ine ndipo kenako nkumapita kwathu kukavala korona oledzera winayo anati ine ndinakuuzani chiyani inu anati iye ndi mkhristu mwaona iwo anali kungomuyesa iye ndipo nthawi zina dziko ine ndapeza kuti limakuyesa iwe kotero ine sindinkaganiza kuti izi zikadachitika koma loweluka lapitali usiku ine ndikukhulupirira linali kapena la mulungu usiku olankhula wamkulu ine sindimakonda kutchula mayina a anthu koma iye akuyesera kugwira ntchito mosiyana ndendende ine ndikuyesera kuti ndiichotse mipingo imeneyo ku zochitika za ekumeniko ndipo munthu uyu akuyesera kuti ayike moyo mmenemo kotero iye amayankhulira a christian businessmen chimene ine ndimayenera kukakhala ndi msonkhano mu chicago ndipo ine ndinkaganiza kuti ndikanadzakhala ndili ku africa pa nthawi imeneyo kotero ine sindikanatha kukhala nayo iyo bambo uyo anati adapita pamwambapo ndipo anati chochitika chachikulu chinthu chachikulu mu dziko lapansi tsopano chimene chinayamba chakhalapo mipingo yonse ikubwerera kupita ku mpingo wa katolika mu zochitika za ekumeniko ndipo akatolika alandira mzimu woyera ndi msampha bwanji wa mdierekezi ndipo mtsogoleri uyu mbale shekarian president wa international businessmen anayimirira ndipo anati bamboyo atatha kukhala pansi anati umosi mmene ife tinamvera izi anati mbale branham watiuza ife kuti zochitika za ekumeniko izi zidzawapititsa iwo onse ku chilemba cha chirombo ndipo bamboyo atakhala pa nsanja anati icho chidzasunthira izo wa ku chilemba cha chirombo ndipo anati ndife okakamizidwa kukhulupirira kuti zimene iye amanena ndi choonadi ndipo iye anati ndi angati a inu mukufuna kuti mudzamumve mbale branham atabwera ndi kudzakupatsani inu mbali yoona ya izi kwezani ndipo apo panali anthu pafupifupi 5,000 iwo anakuwa ndi kulira kuti ndidzango bwera tsiku limodzi. Tsiku limodzi. Mbale Carl Williams anandiimbira ina nati, Mbale Branham, nyamata, ine ndinadutsa pa unyinji umeneyo, anati, iwo anali akuyika milu ya ndalama ya $100 mʼmanja mwanga kuti ndikugulirani inu tiketi ya ndege yobwerera kuno ndiyo bwererera. Mwaona, kwa tsiku limodzi lokha. Mwaona, anthu amenewo, mawu amenewo akumalowelera malo amene ife nthawi zina sitimawadziwa. Mukuona, koma taonani, pamene iwe uli kwenikweni, zilibe kanthu kuti dziko likwatsutsa mochuluka bwanji iwo. Ndi mochuluka bwanji zipembedzo zikutsutsana nawo iwo. Mulungu wakwatsimikizira iwo kukhala choonadi. Pamene ola lopambana lidzafika potsiriza, zinthu zidzachitika mwina mwake zomwe ife sitimaziganizira. Inde izo zimasonyeza kuti iwe sukutsimikiza ngati iwe wayalutsidwa. Ndiyeno sumafunanso kuti muzikambirana zaphunziro. Ngati iwe uli wakuti uchita nazo manyazi izo, iwe sungafune kuti muzikambirana izo. Umazigwira. Koma zingatheke bwanji munthu amene ali wodzazidwa ndi mzimu woyera? Zingatheke bwanji kuti munthu amene ali wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu ya Mulungu ndi chikondi cha Mulungu mu mtima mwake kulankhula ndi munthu kwa maminiti pang'ono ndipo osatchula china chake cha chikondi chimenecho mu mtima mwake? Mwaona, pali china chake chimene icho izo zimachitika, iwe sungathe kuchita zimenezo. Ndili liyenera kukhala tsiku loyipa lija limene Yesu anali kulikamba. Anthu akumachita nawo manyazi mawu ndi mzimu wa Mulungu umene ukuchita mkati mwawo. Koma pamene choonadi chionetseredwa poyera kwa anthu, Mulungu pamenepo mwini wake akudzulula yekha podzera mu mawu. Tsopano munthu aliyense akhoza kupanga kudzinenera kwa mtundu uliwonse, ndipo ife takhalapo nazo izo mu masiku amenewa. Omwe pakhala ambiri odzinenera zomwe zakhala zovuta. Koma inu mukuona, ngati pali choonadi, icho chiyenera kukhala mwa mawu. Chifukwa iwo amati, iwo anali nayo mitundu yonse ya zinthu za mafuta akuyenderera mwa anthu ndi magazi mwatuluka mʼmanja mwawo ndi akazi ali ndi msana wawo mu magazi awa ndi kumakhwekhweretsa nsapato zawo ndi kunyamulira mmwamba nsapato zawo ndi kumatsanulirapo mafuta ndi achule kumalumpha ndi kumangolumphalumpha pa nsanjapo ndi mitundu yonse ya zinthu monga choncho. Mulibemo zinthu zoterezo mu Baibulo, mulibemo lonjezo la chilichonse chonga izo mu Baibulo. Kokha ilo linati, mu masiku otsiriza mzimu udzakhala ofanana kwambiri mwakuti izo zikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Koma palibepo lemba la zimenezo. Koma pamene izo zifika kumawu a Mulungu ona, osayipitsidwa, otsimikiziridwa ndi Mulungu, iwo amaoneka kuti amayalutsa gulu linalo kumbali ya okokomeza. Mwaona, pamakhala kuyalutsidwa za iwo. Koma iwo ndi enieni kwa mamuna kapena mkazi, nyamata kapena mtsikana, amene kwenikweni ndi Mkhristu woona. Pamene Mulungu anapanga lonjezo la ubatizo wa mzimu woyera, ndipo iwe ukaulandira iwo, pamakhala china chake chimene chimakhazikika mkati mwako, mwakuti palibe chimene chingatenge malo ake. Pamene munthu akumana naye konse Mulungu, osati mwakutentheka kwina kochita kupukusa, kutengeka kwina, kapena chiphunziso china cha chipembedzo, katekisimu wina, kapena kachikhulupiriro, kapena mwambo umene iye waulandira kukhala chitonthozo cha iye mwini. Koma pamene iye afika kwenikweni pamalo monga Mose anachitira, kuseri kwa chipululu, kukakomana maso ndi Mulungu wamphamvu zonse, ndipo iwe nkumaona liwu likulankhula ndi iye, ndende ndi mawu ndi lonjezo la olali, pamakhala china chake chimene iwo amachita kwa iwe. Mwaona, iwe sumachita nawo manyazi iwo, iwo amachita china chake kwa iwe. Tsopano, tiyangane tsopano kwa maminiti 15 otsatirawa. Alipo anthu ena omwe amalandira chowachitikira choterocho. Kwa pamene ine ndikulankhula ndi inu lero, osati ngati mpingo kapena chipembedzo, ine ndikulankhula nanu ngati munthu payekha. Osati chifukwa chakuti inu mumabwera kuno kukachisi uyu, chifukwa chakuti ine ndimakukondani inu ndipo inu mumandikonda ine. Osati chifukwa cha zimenezo, mundilole ine ndilankhule nanu inu ngati wachivundi wakuti akufa, kuti tsiku lina inu mudzayenera kudzafika kumathero a moyo uno. Ndipo ine mwina sindidzakhalako kumeneko, ndipo mlaliki wina mwina sadzakhalako kumeneko. Koma alipo mmodzi yekha amene angakhoze kudzakumana nanu inu kumeneko, ndipo ameneyo ndi Mulungu. Ndipo inu mumvetsere kwa iwo. Ndipo osati kaya mkazi wanga ndi Mkhristu wabwino, kapena mwamuna wanga ndi Mkhristu wabwino. Koma kodi ine ndili bwino ndi Mulungu? Kodi ine ndidzakumana naye Mulungu monga choncho. Osati chifukwa abusanga anakumana naye Mulungu. Kapena chifukwa adiko nanga anakumana naye Mulungu. Koma kodi ine ndakumana naye iye. Osati chifukwa ine ndinafula. Osati chifukwa ine ndinalankhula mmalilime. Koma chifukwa ine ndinakumana naye iye ngati munthu. Zikatero inu simudzachita nawo manyaziwo. Pali china chake chomwe chili changwiro ndi choyera ndi choona. Ndipo kumbukirani, inu mukhoza kukomana ndi mzimu umene ukhoza kumachita ngati Mulungu. Inu mukhoza kukomana ndi mzimu okhoza kuchita izi izo kapena zinazo. Mukautsatira iwo pang'ono ndi kuona mmene zikufananira ndi mawu a Mulungu. Inu mukhoza kukomana ndi mzimu umene ungakuuzeni inu kuti munapulumutsidwa ndi kukupatsani inu kumverera kwa ulemerero. Ndipo inu kukhoza kufula ndi kukuwa. Ndiye zikafika powakana mawu, zingatheke bwanji mzimu woyera umene unalemba mawu kuwakana mawu ake omwe. Mzimu umenewo uyenera kuvomereza lonjezo lililonse la Mulungu ndi amen. Ngati sizitero, ndiye kuti inu simunakumanepo ndi Mulungu. Inu munakumana ndi mzimu onyenga. Ndipo dziko la dzaza ndi zoterozo lero. Koma pamene inu mumuona Mulungu akutsika ndi kudzapanga neno kuti iye achita chinthu china chake, ndiye mkubwera ndi kudzachita chimenecho nthawi ndi nthawi ndi nthawi. Ndiye kuti inu muli ndi mzimu weniweni wa Mulungu. Zingatheke bwanji mzimu kukhala pa munthu, mzimu woyera umene unalemba Baibulo kenako nkutembenuka ndi kuukana? Izo sizoona. Izo zinali za tsiku lina. Iye anati lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ameneyo anali Machitidwe 2:38. Mzimu ungavomereze bwanji ndiye chilichonse chosiyana ndi icho. Ndipo nkukhalabe wa Mulungu. Pamene Ahebri 13:8 amati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Nanga bwanji ngati wina atati, oh ine ndikukhulupirira. Iye anali oganiza mwakuya. Iye anali munthu wabwino. Iye anali mneneri. Koma tikanena za mphamvu yake, ine ndimalankhula usiku wina ndi George Smith, mnyamata amene akuyenda ndi mwana wanga wankazi Rebecca. Mwana wabwino anayimba muno mukachisi, mnyamata wa Chibaptist amene anangotenga, anawawuza, chotsanipo dzina langa pa chinthu chimenecho. Ine sindikufuna kukhala ndi chochita chilichonse ndi icho. Ndipapo panali dona wang'ono, iwo anali ndi msonkhano mpingo wina wa Baptist uwu uko kumapiri. Ndipo iwo akutsutsana nane zolimba, onse a iwo kunja uko ndi pafupi osati. Iwo alibe kalikonse kotsutsana ndi ine. Iwo akutsutsana ndi mawu awa. Ine ngati munthu, iwo sangathe kunena kalikonse konditsutsa ine. Ine sindinawachitire iwo choyipa chilichonse. Koma icho ndi chimene iwo akuchiopa. Mukuona? Tsopano ife tinali, iwo anali ndi msonkhano uwu kumeneko kani. Ndipo iwo anali amayenera kukhala ndi wa missionary kuti akatenge mausiku atatu otsiriza a msonkhano waukulu pamwamba pa mapiri kumene kunali kozizirirapo. Zinachitika kuti wa missionary uyu anayimirira ndipo anabwera ku Marko 16. Ndipo iye anati, alipo anthu ambiri lero amene sakutha kukhulupirira machiritso a uzimu. Anati, ine ndinali ku India, ndine wachimwenye. Ndipo ine ndinali ku India pamene mwamuna kuno mu United States dzina lake Mbale Branham anabwera. Mbusayo anayamba kuyendayenda. Anati, mkazi wanga anali kufa ndi cancer, ine ndinali wakhungu kapena china chake monga choncho. Iye anapemphera mmodzi wa ife. Ndipo winayo anamuitana mwaosonkhana osadziwa nkomwe ngakhale chinenero chathu. Ndipo analankhula mphamvu ya Mulungu. Ndipo anati, ndife pano tinachiritsidwa. Chabwino, iwo anayesera kuti amuletse iye. Iwo sanathe kutero. Ndizo mwaona mu msonkhano wawo omwe. Ndiye iwo anakana ngakhale chilichonse. Ndipo ena anthuwo ngakhale anga Mulungu wake wa mnyamata uyu, iwo amene anali pompo, analephera ngakhale kuti akhale ndi chilichonse choti anene. Iwo ankafuna kuti adziwe ngati iye sanali limodzi kuti iwo akathe kumufufuza iye. Mmodzi mwa madona awo anati, chabwino, ine ndikukhulupirira izo. Rebecca ndi George anapita kuti akamuone dona uyu. Ndipo iye anapita, ndipo anakamutenga mtsikana amene amavutika ndi wokhala ngati wozelezeka pang'ono. Kotero iwo amafuna kuti ine ndipite kumeneko kuti ndikamuone mtsikanayo usiku wina. Ndipo ine ndinapita kumeneko, dona wang'onoyo anali atakhala pamenepo. Ndipo ine ndinati, kodi ndinokhulupirira? Iye anati, Ai, inesindi kudziwa anga dinendiri kapena ai. Chabwino, yes anali ozelezeka, unango kala nzimu amdyerekezi. Iwo sazindikira zimenezo mwaona. Uma kutenga iwe, ndipo iwe sumazidziwa izo. Iwo umabwera kenako chisokonezo, chima mugonjetsa munthuyo. Ndipo iwo samazidziwa izo. Akazi amene amayenda kuno munseu, anavala makabudula awa. Iwo sazindikira. Iwo akhoza kukhala, iwo akhoza mwina kutsimikizira ndi kulumbirira. Izo kuti iwo sanayamba chitapo cholakwika chilichonse kwa mumuna wawo ndi zinazotero monga choncho. Koma mu mtima mwawo, iwo sazindikira. Koma mzimu wa mdierekezi wawalowelera iwo. Iwo adzazidwa nawo iwo. Chifukwa chiyani mkazi azifuna kuvula zovala zake, kuvula pamaso pa mwamuna. Alipo munthu mmodzi yekha amene anachita zimenezi mu Baibulo. Ndipo iwo anali amisala. Ena, amayesera kuti aziphimbe okha. Iwo samazindikira. Ndi zonyenga kwambiri. Zothathalika kwambiri. Inu muyenera kuyang'anitsitsa. Kuziyeza nokha ndi mawu a Mulungu. Ndipo muone pamene inu mwayima. Dona wang'ono uyu anati, oh, iwo anandiuza ine kuti ine ndinabatizidwa. Pamene ine ndinali mwana. Anati, ine sindikudziwa kaya ndikhulupirire zinthu zimenezo kapena ayi. Ine ndinati, kodi iwe sukumukhulupirira Yesu Kristu? Iye anati, chabwino, ine sindikudziwa ngati ndimatero kapena ayi. Iye anati, zina zake zosamvetsetseka izo, ine sindimakhulupirira zimenezo. Ine ndinati, chabwino, zoona iwe sumakhulupirira zinthu zosamvetsetsekazo. Ine ndinati, koma kodi iwe ukukhulupirira kuti iye anali mwana wa Mulungu? Oh, anati, iye akhoza kukhala. Ine ndinati, ndipo ine ndinati, kodi iwe ukukhulupirira kuti iye ali yemweyo lero, Mulungu yemwe angakupulumutse iwe? Iye anati, kodi zilipo zinthu zimenezo uko za zozizwitsa ndi zinthu monga zimenezo? Ine sindikukhulupirira kalikonse ka izo. Ndipo ine ndinati, iwe ungachite chiyani ngati iwe utakhala mu msonkhano ndi kumuona Mulungu, mzimu woyera umene uli Mulungu yekhayo yemwe alipo, akugwira ntchito pakati pa anthu? Mulungu mutate lawira moto ndi aneneli. Mulungu ali mwa mwana wake, kenako Mulungu mwa anthu ake. Ndi zikhumbokhumbo chabe za Mulungu, Mulungu mmodzi wamkulu, amene amaphimba umuyaya. Ine ndinati, iwe ungaone chiyani ngati iye pakati pa anthu ake, atapangitsa akhungu kupenya, osamva kumva, kuyang'ana pa omvetsera ndi kuwawuza anthu zomwe zinali zowavuta zawo, ndipo chimodzimodzi monga iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Iye anati, ine ndikukhulupirira izo zingakhale zongopeka. Ine ndinati, iwe uli muchikhalidwe choyipa kuposa momwe ine ndimaganizira kuti iwe uli. Iwe zikanakhala zabwinoko ngati iwe ukanakhala wa misala, mwaona? Iwe sibwenzi utadzafunsidwa mlandu. Koma ine ndinati, iwe wangodzazidwa ndi mzimu woyipa. Ine ndinati, pamene Yesu anamuwuza mkazi pa chitsime za azimuna ake, pamene iye amayang'ana pa anthuwo ndi kuzindikira malingaliro awo, kodi iwe ukanazitcha zimenezo zongopeka? Mwaona, anali atangokutilidwa kwambiri mu chipembedzo chotchedwa Lutheran, pakuti chilichonse chotsutsana ndi chimenecho chimakhala cholakwika. Tsopano, Mulungu akufuna munthu yemwe wakutilidwa mu mawu. Chilichonse chotsutsana ndi chimenecho ndi cholakwika. Yesu anati, mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale choonadi. Analipo munthu mu mbado wa sayansi kwambiri dzina lake Noa. Iye sanachite manyazi ndi mawu a Mulungu. Mulungu anakumana naye iye. Ndipo iye analankhula naye iye. Iye anadziwa kuti anali Mulungu. Ndipo iye anati, ivumba mvula. Inali isanavumbepo. Koma iye anakhulupirira kuti ivumba. Ndipo chikhulupiriro chimene iye anali nacho, iye sanachite manyazi kuti achigwiritse ntchito icho. Iye anatenga zaka 120 kuti amange chombo, pamene dziko linali kumutsutsa iye. Iye sanachite manyazi ndi mawu a Mulungu mu tsiku lake. Mulungu anamupulumutsa iye ndi apa nyumba yake pa ichi. Zinali mwina izo zinkaoneka zopusa bwanji kwa anthu enawo. Koma kwa iye, iye anakumana ndi Mulungu. Zilibe kanthu kuti enawo anali asayansi bwanji. Zimenezo zinali zosiyana mmene amanenera kuti sizingachitike, sizingachitike. Iye anakumana naye Mulungu ndi mmene zimakhalira. Pamene iwe udziwa kuti ukulankhula ndi iye, iwe ukhoza kuganiza kuti ndi chinthu chopusa pamene wina wake, pamene
ine ndikudziwa kuti pali anthu pang'ono mudziko amene akugwiritsitsa kuzomwe ine ndikunena kuti ndichoonadi. Kuima pano ndikuti pakuti atero Ambuye, ine ndikupita ku Arizona kumeneko, ine ndikakomana ndi angelo asanu ndi awiri mukuundana. Chabwino, apo panali gulu la anthu amene anaima pamenepo kuti adzaone izo zikuchitika. Usiku wina ndikunena izo, Los Angeles azagwera mu nyanja, koma pamene iwe wakomana ndi Mulungu, ndiponso Mulungu amene samalephera, Mulungu amene amachita zomwezo zimene iye ananena kuti iye akanadzachita, iye nthawi zonse wakhala kuchita izo, iwe sumachita nazo manyazi izo ndiye. Iwe sumasowa kuti ubwerere mbuyo ndi kukhumudwa nazo izo. Iwe ukhoza kuliuza dziko lonse amene munthu akomana ndi Mulungu nalankhula naye iye, ndipo chenicheni cha Mulungu nkukhala chake mu mtima wake. Iye samachita nacho manyazi icho. Nowa sanachite manyazi, zinkaoneka zopusa kwa dziko lonselo, koma osati kwa iye. Mose, amene iye anali pamaso pa Farao, iye sanachite manyazi kumuuza Farao kuti zinthu izi zikanadzachitika, kwa iye anali atakomana ndi Mulungu. Mulungu anamuuza iye muchitsamba chonyeka. Mose anati, ine ndi wachibwibwi, ndi chimene iye anali nacho. Malankhula movutikira, iye anati, uyo akubwera Aroni, iwe ukakhale Mulungu kwa iye, ndipo iye akakhale mneneri kwa iwe. Ine ndikudziwa iye akhoza kulankhula bwino, koma ine ndidzakhala ndi kamwa yako. Ndi ndani amene anampanga munthu kuti azilankhula? Amen. Ine ndimazikonda zimenezo. Ameneyo ndi Mulungu. Ndani anampanga munthu kukhala gonthi kapena osalankhula? Kapena ndani anampanga munthu kuti azilankhula? Mulungu anatero. Iye anati, Ambuye ndisonyezani ine ulemerero wanu. Anati, chiyani ichi chili mdzanja lako? Iye anati, ndi ndodo. Anati, iponyere iyo pansi. Iyo inasanduka njoka. Anati, itole iyo kachiwiri. Iyo inasandukanso ndodo. Amen. Iye ndi Mulungu. Ika dzanja lako mchifuwa mwako. Iye analilowetsa ilo. Analitulutsa ilo lotuwa ndi khati. Anati, ndibwezeretsenso ilo, ndipo ulitulutsenso kachiwiri. Ndipo ilo linali ngati dzanja linalo. Ine ndine Mulungu. Kenako iye anayenda mpaka pamaso pa Farao, ndipo anakanena zomwe iye anati kuti akanene. Iye anati, zikhala zakuti ndi zakuti. Anatenga mchenga ndipo anawuwazira iwo mmwamba ndi kuti pakuti atero Ambuye, ntchentche zibwere pa dziko. Ndipo ntchentche zinabwera. Anatenga madzi ndipo anawatsanulira iwo mu mtsinje, ndipo anati, pakuti atero Ambuye, ndipo mitsinje yonse ndi chilichonse zinasanduka magazi. Anatsitsa matalala kuchokera kumwamba. Inu mukudziwa mumasiku otsiriza padzayenera kudzabwerezanso miliri imeneyo kachiwiri. Ndipo kumbukirani wachigololo mu nthawi ya Baibulo, chilango chake chinali imfa pogendedwa. Ndipo mpingo wosakhulupirira udzagendedwa ku imfa ndi matalala nthawi ina. Nali njira ya Mulungu yolangira. Iye adzaligenda dziko ili losakhulupirira kambado kachigololo aka. Iye adzakagenda iko kuchokera kumwamba ndi matalala olemera ngati chiduswa cha talenti, amene ali mapaundi zana. Pingo wa chigololo udzafa. Dziko la chigololo lidzafa pansi pa chilango cha Mulungu mwakugendedwa, monga iye anachitira pachiyambi. Konzani zinthu ndi Mulungu mpingo. Ndizo zomwe ife tonse tiyenera kuchita. Tibwelele kwa Mulungu. Eliya wa nkhope yokalamba, yosaoneka bwino, wa ndevu za imvi, wa dazi, manja onda, wa usinkhu wa zaka 80, atakhala pamwambapo ku chipululu, akuyangʼana pa machimo a anthu. Mulungu analankhula naye iye mmawa wina, anati, tsikira uko ndipo ukamuuze Ahabu kuti ngakhale mame sagwa kuchokera kumwamba mpaka iwe utawayitanitsa iwo. Ine ndikutha kuaona maso ake ang'ono okalamba, akuyangʼana kuchokera pansi pa ndevu zoyera zooneka mosakhala bwino izo. Ali ndi ndodo mʼdzanja lake, akuyenda munsewu ngati nyamata wa usinkhu zaka 16. Anayenda molunjika pamaso pa mfumu ndipo anati, akhale mamesa agwa kuchokera kumwamba mpaka ine nditawayitanitsa iwo. Iye samachita naye manyazi Mulungu kapena mawu ake, amayiuza mfumu kapena wina aliyense. Iye samachita manyazi, samasowa kuti azibisa kuti tsopano Ahabu iwe ukhala. Izo zikundikumbutsa ine za china chake monga ifeni, ndiye ine ndinati kwa anthuwo, ine ndikufika pamalo amene ine ndikusowa chikhulupiriro chambiri, chimene ine ndadzera kuno tsopano kuti ndidzapeze kutumphuka kwatsopano kwa chikhulupiriro. Zinafika pakuti zimaoneka ngati pamene iwe uwapemphera anthu iwe umapepesa bambo mdierekezi kodi inu chonde mungasunthepo ndipo mundilole ine palibepo chikhulupiriro chili ndi akatumba ndi ubweya pa chidali chake pamene icho chilankhula china chilichonse chimatonthola musamati bambo mdierekezi inu muchokapo chokapa ndine mwana wa mulungu wotumwidwa ndi mulungu asiye iwokha izo zimamusuntha iwe sumakhala ndicho mupepesa mdierekezi sumakhala ndicho chita naye chilichonse iye sumachita nawo manyazi mawu a mulungu sumachita manyazi ndi kutumidwa kwako sitimachita manyazi ndi chomwe ife tili manyazi okha omwe ine ndili nawo ndakuti ndine Branham mmeneko ndikubadwa kwanga kwa pa dziko lapansi ine ndimachita manyazi ndi zolephera zanga koma ngati wantchito wake ine sindimachita manyazi ine sindimachita nawo manyazi mawu ake kaya ndi zipembedzo mafumu amphamvu kapena chilichonse chimene chingakhale ndimakhala okonzeka kupereka yankho mulungu akayitanitsa ilo mose anapita pamaso pa farao iye sanachite manyazi kumuwuza iye kuti sachita psete ndipo akatenga masiku ake ochuluka kwambiri muchipululu iye anati akazi ena mukhale pafupi ndi ana anu anati tonsefe tikupita palibe ngakhale ng'ombe imodzi iti itsalire titenga ng'ombe zathu ndi zonse iye sanachite manyazi chifukwa chiyani iye anali atabwera mukuwala kwa chiwombolo ndi chifukwa chake mwamuna kapena mkazi wodwala kapena chilichonse akangofika kamodzi mukukhalapo kwa mulungu ndipo anadziwa kuti mulungu wowachiritsa iwo iwe ukalowa mukuwala kwa chiwombolo iwe sumanyengerera pa chilichonse chiwombolo chinali mu mtima mwake kuti iye anali atakumana ndi mulungu amene anati ine ndine mulungu wa Abrahamu amene ndinampasa Abrahamu lonjezo ndipo nthawi ya chiwombolo ili pafupi ine ndikukutumiza iwo kumeneko kuti ukawatulutseko iwo angapepesenso chiyani za zimenezo farao akanatha kumupha iye anali munthu chabe iye anali kapolo iye akanatha kumupha iye ma iye samachita nawo manyazi mawu iye sanapiteko ndikukagwada pa mawondo ake ndikukamupempha farao chilichonse iye anati ine ndabwera kuti ndidzawatenge iwo farao anati chabwino iwe suwatenga iwo iye anati chabwino ndiye pakhala utitili pa dziko mpaka inu muziyenda pa iwo ndipo apo ndi zimene zinachitika anati o mose zichotsepo izo anati chabwino tsopano kodi inu mukulapa anati chabwino inu mukhoza kupita masiku mwakuti muchipululu iye anati ndiye ntchentche zibwera amen anati mdima ubwera kunada kwambiri mwakuti iwe sumatha kuona malo ena kwa anzake ndipo potsiriza imfa inabwera pa mapeto kuyambira kwa farao mpaka kwa wantchito inali imfa kwa mwana wamkulu mu banjalo analibe kupepesa kwa aliyense iye anali mwana wa Abrahamu wobadwa mu mzimu wa mulungu wopatsidwa kutumidwa ndi mulungu uthenga wa mulungu kuti apite ndi kukwatulutsako anthuwo chabwino kodi mulungu sangayitanitse chinthu chomwecho mu ola lino kuti akatulutse kuchokera mu mpingo mkwatibwi Daniele sanali kapena Davide kani sanachite mantha pamaso pa Sauli pamene aliyense ankamuopa Goliati kumeneko iye sanachite mantha kupita kumeneko ndipo anati wantchito wanu kamunthu kakang'ono kuoneka mofowoka aka kanati wantchito wanu amaweta nkhosa za atate ake ndipo chimbalangondo chinabwera ndi kudzagwira imodzi mwa izo ine ndinachithamangitsa icho mpaka mu chipululu ndikukachipha icho ndi legeni iyi mkango unabwera oh my mkango unabwera ndipo unadzagwira imodzi ya izo ndipo umathawira ku chipululu ndipo ine ndinakawugwetsa iwo ndi legeni pamene iwo umadzuka ine ndinawupha iwo iye anati ndipo mulungu mfumu ya kugwaija itayima pamenepo asilikali olobodokawo odzinenera kuti akutumikira mulungu wakumwamba ndikumamulola mfilisi wosadulidwa uja kuti ayime pamenepo ndi kunyoza nkhondo wa mulungu wamoyo anati wantchito wanu nayenso anamupha iye kuti mulungu amene anandipulumutsa ine kwa mkango ndi chimbalangondo andipulumutsanso ine kwa mfilisi wosadulidwa uyo iye sanachite chibwibwi sanati mwina mwake izo zichitika iye anati izo zichitika iye sanachite manyazi Danieli pamaso pa mfumu sanachite mantha kunyozetsa kutuma kwake kuti aliyense asapemphere koma kwa iye anatsegula mazenera ndipo anaponyera mwamba zomangira ndipo amapemphera katatu pa tsiku Yesa anachite mantha. Shadraki, Meshaki ndi Abednego sanaope ng'anjo ya moto ija. Anati, Mulungu wathu ndi wokhoza kutipulumutsa ife. Mulungu akhoza kutipulumutsa ife. Koma ngati Yesa atero, ife sitigwadira fano lanu. Iwo sanachite nazo manyazi izo. Ayi bwana, ayi bwana. Iwo ndithu sanachite nazo manyazi chifukwa iwo ankadziwa. Samsoni sanachite manyazi pamaso pa Afilisiti. Pamene chikwi chinathamangira kwa iye, iye anatola chibwano cha bulu. Ndi zipewa zimenezo izo zinali pafupifupi inchi imodzi ndi theka mchichi wake zankuwa. Iye anagwetsera pansi chikwi ndicho ndipo anali adakalinachobe chibwanocho mdzanja lake. Iye sanachititsidwe manyazi, iye anangotola chimene chinali mmanja ake ndipo anapita ndi kukagwira nacho ntchito. Iye amadziwa kuti mzimu wa Mulungu unali pa iye. Iye ankadziwa kuti anali atabadwa ali mnaziri. Iye ankadziwa kuti palibe chimene chikanamupinga iye. Iye anali wantchito wa Mulungu, bola ngati iye anali mu chifuniro cha Mulungu. Palibe chomwe chikanayima pa njira yake. Zinalibe kanthu, kaya ndi mafumu angati kapena Afilisti, kapena chilichonse chimene chimabwera apo. Londola. Yohane sanachite nawo manyazi mawu a Mulungu, amene anabwera kwa iye mu chipululu. Ndikumuuza iye kuti apite azikabatiza ndi madzi. Yesu anachite manyazi kunena kuti tamuonani mwana wankhosa wa Mulungu wochotsa machimo a dziko lapansi. Pakuti mzimu wa Mulungu unali pa iye, Yesu anachite manyazi pamaso pa ansembe. Yesu anachite nawo manyazi mawu a Mulungu pamene iye anapita kwa Herodi, mkazi wa Filipo amakhala ndi Herodi. Anapita pamaso pa mfumu, munthu wa nkhope ya ubweya wachikale uyu akuchokera ku chipululuko. Anachokera kumeneko wopanda maphunziro kapena kalikonse. Ndipo anapita pamaso pa Herodi ndipo anati, sikoyenera kuti iwe umutenge iye. Yesu sanachite nawo manyazi mawu a Mulungu ndithu ndi ntheradi. Iye sanachite nawo manyazi iwo. Stefano, iye sanachite manyazi ndi mawu a Mulungu. Koyamba anthu achi Pentecoste pamwamba paja pa dziko la Pentecoste, pamene iwo anasonkhana muchipinda cha pamwamba, mzimu woyera unagwa pa iwo mwalonjezo la Mulungu. Luka 24:49 anati, taonani, ine ndikutumiza lonjezo la Atate anga pa inu, koma mukadikirire mu mzinda wa Yerusalemu kufikira inu mutalandira mphamvu kuchokera kumwamba. Ndipo lonjezo lomwelo limene mawu a Mulungu analonjeza kwa iwo, taonani, ine ndikutumiza lonjezo la Atate anga pa inu, koma mukadikirire kumeneko, musati mukatengeza umulungu zinanso kapena maphunziro ndi zinazotero. Mukadikirire kufikira mutadzazidwa ndi mphamvu. Ndipo pamene mphamvu imeneyo yochokera kumwamba inabwera monga mphepo ya mkokomo wa mphamvu, iwo sanachite nawo manyazi uthenga. Petro anayimirira anati, rapani aliyense wa inu amuna inu amanja oyipa, inu munamupachika kalonga wa mtendere yemwe Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Ndipo ndife mboni, pakuti ichi ndi chimene Yoweli ananena kuti chidzachitika mu masiku otsiriza. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa nofu onse. Iye sanachite nawo manyazi uthenga. Stefano wang'ono, monga mene ine ndinamutchulira iye mphindi pang'ono zapitazo, pamene iye amadutsa kumeneko ngati mkuntho, iye sanali mlaliki, iye anali dikoni chabe. Ma iye anachitira umboni paliponse za chiukitsiro. Iye anali atakomana ndi Mulungu. Ndipo zili monga mukadayesera kuti mumuletse iye chabwino. Izo zinali ngati kuyesera kuizimitsa nyumba, nyumba yoyaka moto, kuzimitsa moto pa iyo pa tsiku la mphepo, nthawi ya dzuwa. Bwanji, nthawi iliyonse pamene mphepo ikuwomba, imangokolezera moto wina. Iwo anakamumwetula iye pamaso pa bungwe la Sanhedrin. Kodi mukutha kuzindikira kuti icho ndi chiyani? Ndingati bungwe la ekumeniko. Zipembedzo zonse kusonkhana pansi pa bungwe la ekumeniko, yonse ya iyo kukasonkhana kumeneko pansi pa bungwe la Sanhedrin, Afarisi, Asaduki, Aherodi. Chilichonse chimene iwo ankayenera kubwera mu bungwe limenelo. Ndipo iwo anamugwira iye osati bungwe limodzi lokha, koma bungwe lalikulu litamugwira iye. Ife tichiopseza chiwindi mwa iye. Pamene iye ankayenda mawu umenewo, Baibulo limati nkhope yake inkaoneka ngati ngero. Iye anati, amuna ndi abale, ndilole ine ndilankhule nanu inu. Makolo athu ankakhala mu Mesopotamia, iwo asanabwere ku Karani zinazotero. Iye amatha kupita ndi kukapereka malemba Ndiye atamalizitsa zonsezo, mzimu unadza pa iye. Iye anati, inu anthu ouma makosi, osadulidwa mu mtima ndi mmakutu. Inu nthawi zonse mumaukaniza mzimu woyera, monga anachitira makolo anu, chomwe chonso inu. Iye sanachite nawo manyazi uthenga, sanachite nawo manyazi mawu, iye sanakhumudwe pamaso pa bungwe la Sanhedrin lililonse. Ayi, Paulo ananena pamaso pa Agripa, pokhala Myuda wophunzitsidwa pansi pa Gamalieli. Iye anali munthu waulemu. Koma tsiku lina pa njira wa ku Damasiko, iye anafika mukukhalapo, anakomana ndi Mulungu. Mngelo anatsika kuchokera kumwamba, maonekedwe alawira moto, wala kunamugwetsera iye pansi. Anadzuka ndipo anati, Ambuye ndinu ndani? Ndipo iye anati, Ine ndi Yesu. Atayima pamaso pa Agripa, iye anayibwerezanso nkhaniyi. Iye anati, Ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Khristu. Pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kwa chipulumutso kwa aliyense amene akukhulupirira. Ndithudi. Tsopano anzanga, ife tatsika naye munthuyo, tatsika kudutsa mʼbado, ma ife tayidutsa nthawi. Koma mundilole ine ndinene izi. Munthu amene anakomanapo ndi Mulungu, amene ali mawu, ndipo mawu apangidwa kumvetsedwa ndi kuonetseredwa kwa iye, sipamakhalapo kuchita manyazi ndi zimenezo. Iwe sumachita manyazi, izo sizimandichititsa ine manyazi, nena kuti ndimakhulupirira mawu aliwonse ya Mulungu. Sizindichititsa ine manyazi pamene Ambuye anena kuti ndikanene chilichonse. Iwe umapita, ndikukanena icho, ndikukachichita icho. Sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ndinadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti ine ndalankhula ndi malilime ena. Sizimandichititsa ine manyazi kunena kuti Ambuye athu andisonyeza ine masomphenya. Sizindichititsa ine manyazi kunena kuti Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Pamene inu mudzabweretsedwa pamaso pa olamulira ndi mafumu chifukwa cha dzina langa, musadzalingalire chimene inu muti mukanene, pakuti izo zidzapatsidwa kwa inu mu ola limenelo. Si inuyo amene muzikalankhula, koma Atate anga amene akukhala mwa inu. Koma aliyense amene achita nane manyazi ndi mawu anga mukambado kano, nayenso ine ndidzachita naye manyazi pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera. Mulungu atithandize ife kuti tisamachite manyazi, koma atithandize ife tikhale umboni wa moyo. Munthu aliyense muchipangano chakale, pamene aneneli amenewo amabwera, iwo amadzakhala mawu a moyo. Iwo amakhala mawu. Yesu anati iwo ankatchedwa milungu, ndipo iwo anali, chifukwa mawu a Mulungu amadza kwa iwo, iwo amati, ndizo pakuti atero Ambuye. Ndipo ophunzira aliyense wa Khristu, amene anakomana ndi iye mu chiwombolo, ndipo chipulumutso nkubwera mu mtima mwake, iye amadzakhala mokhalamo Mulungu. Ndipo kodi ife tizikhala moyo wa mtundu wanji? Ndipo kodi ife tiziyenda chotani? Ndipo kodi ife tiziyankhula chotani? Ngati Mulungu akudziyimirira yekha kudzera mʼmatupi athu achivundi, ndi ndani amene angachite manyazi ndi zimenezo? Ngati ine nditafika pamalo akuti ine ndikugwira ntchito ku polisi kuno mu Jeffersonville, mayenda mu nseu mwa audi ndi onse, ine sindingachite manyazi ndi mzindawo. Ine ndingakhale gawo la mzinda. Ine ndingakhale wa polisi gawo la mzinda, kuti ndizisungisa bata ndi khalidwe. Ngati munthu adusa nyali yofiira itayaka, ine sindingachite manyazi kumuuza iye kuti walakwitsa, nkumupatsa iye tikiti. Imeneyo ndi ntchito yanga, chifukwa ine ndikumalipidwa ndi mzindawo. Ine ndikukhala moyo chifukwa cha mzindawo. Ine ndilinawo ulamuliro wochokera kwa mzindawo. Zibe kanthu kuti iye anali ataledzera, kapena kuti vuto lake ndi chiyani. Iwo angandiyikire ine kumbuyo, ine ndichita zimene ndikufuna, chifukwa ndine wa polisi, ndipo kapena ine ndinadzozedwa kapena ndinayikidwa pano, ndipo ndinapatsidwa ulamuliro kuti ndizichita izi. Inu muyenera kutenga lamulo ndi maufulu ndi zinthu ndi kuonetsesa kuti zikuchitika molondola. Ndiyeno ngati ine ndili Mkhristu, ndipo ndinadzazidwa ndi mzimu, ndimavala umboni wa chiukitsiro cha Yesu Khristu, kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Musalole mdyerekezi aliyense kuti aziyesera kumakukankhani inu pamenepo ndi kuti iwe usachite izi, ndipo iwe usachite izo, iwe ukachite izo. Mulungu akupatsa iwe, mwaona, ife tilibe mphamvu. Kwa polisi ameneyo alibe mphamvu yoyimitsira galimoto imodzi ndizokhudza. Nthawi zina iyo imakhala injini ya mphamvu za akavalo 300 kapena anayi. Iye angachite chiyani ndi izo? Koma iye ali ndi ulamuliro, ndipo umenewo ndiwo mpingo. Ife tilinawo ulamuliro mwachiukitsiro cha Yesu Khristu, ndi mawu ake olonjezedwa. Haleluya. Zinthu zimene ine ndikuchita inunso muzidzazichita. Zoposa izi inu muzidzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate. Musamachite naye manyazi iye mukambado kano kochimwa kosokonezeka kambado kotsiliza komwe kati kadzakhalepo pa dziko lapansi. Kochimwa aka kachigololo ndikodzadza ndi mabala onunkha. Zonse chilichonse chomwe chakhala chili chabwino chasanduka chonyansa. Ndale za fuko nyansi mafuko asweka. Komwe uko mkhalango za ku Africa pa ulendo wako kasaka iwo anachita kutenga mawayilesi amphamvu kwambiri kuti azikamumvera Elvis Presley, Pat Boone ndi anyamata awo agwedemula ija ndi odzipotokola. Ndipo mbadwazo kumayesera kuti aziwaona iwo akuchita izo munsemo akugwedeza mutu awo ndi kumachita monga choncho. Mbadwazo zinayima ndi kumawayang'ana iwo. Koma inu mukuona iwo sachimeneka monga Pat Boone ndi Elvis Presley ndi Ricky Nelson. Ndipo anyamata amenewo ali iwo si Ayudasi antundu umenewo. Koma iwo mwaona ndi mzimu. Ndipo mzimuwo si uli mu America mokha. Iwo wazitambasulira wokha pa dziko lonse kuti ukabweretse nkhondo ya magedo. Iwo amachita monga choncho kaya iwo ali kaya iwo akuchokera ku fuko liti Africa, India, kulikonse kumene kuli. Zauve izo ndi zinthu zafalikira pa dziko lapansi lonse pongoyambitsidwa ndi munthu mmodzi yekha. Komwechonso watero uthenga ndi mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse zafalikira pa dziko lonse ndipo nthawi yolekanitsa tsopano ikuchitika. Pamene Mulungu akumuyitana mkwatibwi atuluke ndipo mdyerekezi akuyitana mpingo. Ine nditakhala gawo la mkwatibwi. Tiye ntipemphere. Wokondedwa Mulungu, ife tikuona cholembedwa pa khoma. Ambuye ife tili pa nthawi yotsiriza. Ife tikudziwa kuti pali zinthu zazikulu zimene zili patsogolo. Mabe pena pake uko mu chisokonezo ichi apa, alipobe anthu ona mtima mene anadzozedwera ku moyo. Zikhoza kukhala zosatheka kwa munthu mmodzi kapena anthu awiri. Koma Mulungu tonse ife pamodzi utilole ife tifalitsire pa ngodya iliyonse yomwe ife tingathe uthenga wabwino kuti Yesu akubwera ndi kuona kungoponyerapo mkati wa ung'ono pa njirayi mawu pang'ono. Kulikonse komwe kuli mphungu izo zimatsatira chakudya chimenecho kaya icho chikubwera mwa tepi kapena icho chikubwera mwa mawu kapena umboni. Mphungu zidzatsatira icho mpaka ku likulu lake pakuti iwo analembedwa komwe kuli nyama kumeneko mphungu zidzasonkhana. Ukondedwa Yesu, ife tikudziwa kuti inu ndinu nyama imene ife timadya. Inu ndi mawu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ife tikupemphera Mulungu kuti pamene ife tikumwaza mawu kuti mphungu zoona ziwapeza iwo. Musalole kuti ife tichite manyazi pamene ife tiyima pamaso pa anthu ochimwa, anthu osayanjanitsika achipembedzo chilichonse chimene chili. Monga Paulo anamuuza Timoteyo, tiye tichite nawo pa nthawi yake popanda nthawi yake kutsutsa ndi kudzudzula ndipo ndikuleza mtima konse ndi chiphunzitso. Pakuti nthawi idzafika imene iwo sadzalola chiphunzitso cholamitsa komatu pa zilakolako zawo adzaziunjikira kwa iwo eni limodzi aphunzitsi okhala ndi makutu oyabwa ndipo adzachotsedwa kwa choonadi adzapita ku nthano. Mulungu ife tikukhala mu tsiku limenelo. Inu mwandilola ine ndikhale nthawi yayitali kuti ndidzaone izo zikuchitika monga izo zili pomwe pano pa mwala wa pangodya wakachisuno lero waza ka satifii zapitazo. Mulungu mudalise mmodzi aliyense muno ngati alipo mmodzi muno Ambuye amene sanakonzeke kuti akomane nanu inu kuti iwo basi akulephera kuti avomerezane nawo mawu anu. Ndipo iwo sanayambe akomanapo ndi inu maso ndi maso ndi kudziwa kuti inu simunangokhala mwakuchita kwa mtundu wina kwa kuvomereza monga iwo ungachitire ndi kachikhulupiriro kapena china chake. Koma akomana ndi Mulungu wa moyo ndipo ngati iwo sanachite izi Ambuye mulole iwo akachite izo tsopano. Ine ndikukhulupirira kuti inu muli inu mwayandikira kwenikweni pa ola lino. Ine sindikudziwa kuti iwo ndi ndani. Ine sindikudziwa nkomwe ngati alipo aliyense pano koma ine ndikungomverera kutsogozedwa kuti ndipemphere kwa inu. Osati kuti anthuwo andimvere ine, pakuti kutero kungakhale chinyengo. Mulungu musaloleze, ine sindikufuna kuti ndikhale wachinyengo. Koma ine ndikupemphera izo ndikudzipereka mu mtima mwanga Ambuye. Aliyenseyo yemwe ali mwamuna kapena mkazi, amene inu mukulankhula naye mauno, mulole iwo modzichepesa asachite manyazi, koma pansi mkati mwa mtima wawo akakulandireni inu tsopano. Abwere madzulo ano ndipo adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kutsatira mawu aliwonse. Mawu aliwonse ngati iwo anabatizidwa mosiyana kapena anakonkhedwa kutsanuliridwa, timakumbukira ife timatero Ambuye kuti inu munati aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kuchokera mu buku kuwonjezera mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Ngakhale iye atayesera nabwera kudzayika dzina lake pa bukulo, izo sizidzagwira ntchito. Mutulole ife tikhale woona mtima ndi ozichepetsa. Tsopano iwo ali m'manja mwanu Ambuye, inu muchite nawo iwo mmene inu mukuonera, pakuti iwo ndi anu mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Tsopano pamene ife tili mitu yathu chiweramitsire, ine ndikufuna kuti inu muganize motsimikiza kwenikweni. Tsopano ine ndikupepesa poyamba chifukwa chochedwa ndi pafupifupi maminiti 15. Tsopano ife tikufuna kuti ting'ung'udze ndipo inu munguganizira mu mtima mwanu tsopano. Kodi ine ndakomana naye kwenikweni Mulungu? Munguganizira izo moona mtima tsopano kwenikweni, chifukwa mwina sipatenga nthawi zambiri kufikira ikhoza kukhala nthawi yotsiriza tsopano imene titi tikomane kusanati kudza kwake. Wayandikira abwenzi lemba lililonse zikuoneka ngati latsala pang'ono kukwaniritsidwa, ndipo zikhoza kutero kwa inu kapena ine, ukhoza kukhala mwayi wathu wotsiriza. Ife tikhoza kukhala titapita usanafike usiku. Ine ndinka naye njira yonse, ine ndamva ali. Kodi inu mukuchita manyazi ndi ine ndi mawu anga? Ine ndikumumva mpulumutsi wanga. Tsopano tangolingalirani inu mutagona pakama wanu wa imfa tsopano, mukutha kumva, ndiye zikhoza kukhala kuti nthawi yatha, koma sizinatero tsopano. Tenga mtanda wako, kuyenera kupereka nsembe tsopano, unditsatire ine. Tsopano mu mtima mwanu muyankhe izi: ine ndinkana ye mundamo, ine ndinkana ye mundamo, ine ndi kanae mundamu, ndinkanae nae monsemo. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tiye ndingokweza manja athu ndikunena kuti ine ndi kanae muchiweluzo. Tsopano ndi zimene zikuchitika pakali pano, iye akutiweluza ife. Ine ndika Ambuye, kodi inu mwandipeza ine ochimwa? Ndiye mundikhululukire ine muchiweluzo chake. Kodi inu mukundiweluza kuti ndine chiyani mawu uno Ambuye? Nae muchiwe, ndiyeseni ine Ambuye, muone ngati pangakhale chinthu chosayera chilichonse mwa ine. Nae njira yonse. Atate, ife tikukuthokozani inu m'mawa uno chifukwa cha manja onse awa. Ine sindinamuone munthu m'modzi, koma iwo anali ndi manja awo m'mwamba. Ine ndikukuthokozani inu Ambuye, ine ndikudalira kuti inu simunateronso Ambuye. Palibe amene sanakweze manja awo m'mwamba, iwo akonzeka kuti aduse muchiweruzo. Tiweruzeni ife Ambuye, ndipo ngatipanga kale cholakwika chilichonse mwa ife. Mutikhulukire ife chifukwa cha izo Atate. Tipatseni ife za chifundo chanu, pakuti ife sitikufuna kuti tidzakomane ndi chiweruzo chanu, pamene chifundo padzakhala palibepo. Kotero chifundo chilipo pakali pano, kotero ife tikupemphera Mulungu kuti inu mutiweruze ife. Ndipo mutikhulukire machimo athu, monga mwa mawu anu ndi lonjezo lanu. Ndipo mutilole ife tikhalire inu moyo masiku onse a moyo wathu, osachita nawo manyazi uthenga. Tsopano Atate, ngati chili chifuniro chanu, ife tikuyamba malamulungu atatu olunjika tsopano a misonkhano. Ikonzekesereni mitima yathu chifukwa cha izo Ambuye. Ndikonzekeretseni ine, o Mulungu. Ndineyo amene ndayima mwakuya kwambiri pofuna inu. Ine ndikupemphera kuti inu mundilondolere ine ndi kunditsogolera ine mu zinthu zimene ine ndiyenera kuchita ndi kunena mu masiku akudzawa. Mumulondolere ndi kumutsogolera mʼbale wathu ofunika Neville, wantchito odalirika uyo wa inu Ambuye, ndiponso mʼbale Man ndi madikoni apa mpingo, ndi matrustee, ndi munthu aliyense amene amasonkhana muno. Mutikonzekeretse ife Ambuye, kuti ife tikathe mwanjira yeniyeni ya Chikhristu kuti tikabweretse ochimwa kwa inu ndi kuwabweretsa mamembala a mpingo kufika pomudziwa Mulungu amene ife tikumudziwa, amene ife takomana naye patokha. Mulola iye kuti akhale Mulungu wawo nawonso. Tsopano Atate, izi ife sitingathe kuchita, ife sitingathe kuwatumiza iwo mmenemo, koma inu Mzimu Woyera musunthire pa anthuwo mamembala a mipingo. Ndipo monga chondichitikira chaching'ono chimene ine ndinali nacho ndi inu mmawa wina, pita ukamutengere mwana wanga mkwatibwi. Ukamutenge iye kuchokera pakati pa anthu, pakati pa mipingo, kantulutseko mkwatibwi ameneyo. Mundilole ine mupemphero tsopano Ambuye, inu mumutumize Rebeka. Ine ndiyesira kuti ndikhale Eliezer. Mundithandize ine kuti ndikhale wantchito wokhulupirika. Ndipo mulole Mulungu wakumwamba atumize mngelo wake pamaso panga, pamaso pathu, kuti ife tikatolere zinthuzo pamodzi ndi kumusankha mkwatibwi yemwe iye wamusankha. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine ndikupepesa kuti ndakusungani inu mochedwerapo pang'ono ndi 25 kudutsa. Ine ndimayenera kukhala nditatuluka muno maminiti 25 apitawo. Koma tsopano inu mumayikonda nyimbo yakale ija, Tenga Dzina la Yesu Nawe, kuti iyo siyokongola. Ine ndayimba iyo tsopano kwa zaka zina 33 ngati nyimbo yobalalitsira kubatizwa m'madzi pa gombe la Yorodani. Ine ndayima ndipo ine ndikuganiza kuti izi ndi zokongola kwambiri. Litenge ilo konse iwe upitako. Sina lofunika okukoma kwake chiyembeke. Tsopano gwiranani chanza ndi wina wake wapafupi ndi inu. Dzina lofunika, dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba. Tsopano mukumbukire msonkhano wa usiku uno, 7:30, 7:30 usiku uno. Tiye ndiyimbe ndime imodzi yokha, mwaona. Tenga dzina lo la Yesu, monga chishango kunsampha uliwonse. Pamene mayesero azungulira uchite chiyani zikatero? Ungopuma dzina loyera lo mupemphero, dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lofunika okukoma kwake chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba. Kodali paliyense amene anabwera kuti adzabatizidwe kukatha msonkhano uno? Ngati zili choncho kwezani manja anu, wina wake woti abatizidwe awiri chabwino. woti abatizidwe ukangotha msonkhano uno. Ngati nonse ainu aliyense wa inu amene mukufuna kuti mubatizidwe, ife tizikhala ndi mautumiki a ubatizo pa umodzi uliwonse wa misonkhano iyi. Chinthu chokhacho chomwe inu muyenera kuchita ndi kufunsa. Ife tilokonzeka kukubatizani inu, imeneyo ndi ntchito yathu. Kukubatizani inu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi ntchito yathu kuchita zimenezo. Ndipo ife tidzakhala osangalala kuchita zimenezo nthawi iliyonse. Inu amene muli woti mubatizidwe, mudzangopita mzipindazo mwamsanga ukangotha msonkhano, ndipo ife tipitilira ndi ubatizo wa mmadziwo. Aliyense amene akufuna kuti adzawatsatire iwo, inu mudzakhale otsimikiza kuti ife tili pano ngati inu mwalapa tchimo lanu, ndipo mwamuvomereza Yesu ngati mpulumutsi wanu. Inu mwakhala muli mkhristu kwa zaka, ndipo simunayambe mwakuonapo kuwala, ndipo kuwala kwa chiwombolo tsopano kwafika. Mkazi mkwatibwi amene ayenera kutenga dzina. Yesu anati, ine ndinadza mu dzina la Atate anga, ndipo inu simunandilandire ine, koma wina adzadza mu dzina lake lake, ndipo inu mudzamulandira iye. Chimenecho ndi chipembedzo chanu. Mwana wa mwamuna aliyense amabwera mu dzina la Atate ake. Ine ndinabwera mu dzina la Atate anga, amuna inu munabwera mu dzina la Atate anu. Ndipo kodi dzina lake anali ndani? Dzina la Atate ndiliti. Yesu, iye ndinadza mu dzina la Atate anga, inu simunandilandire ine, tsopano mkwatibu wake adzakhala ndi dzina lake zoona. Ine ndinamtenga mkazi dzina lake Broi, ndipo iye anasanduka Branham. Iye akudzera mkwatibu. Mukhale otsimikiza ndipo muzikumbukira zimenezo pamene inu mukubwera kudziwe. Tiye tiweramitse mitu yathu tsopano, ndipo mbale veyo pano simulendo kwa ife. Iye ndi mbale wofunikira kwambiri, wakhala ali ndi ine mu misonkhano yambiri. Iyeyo ndi mkazi wake, ndipo iye tsopano ndi mlembi wa maulaliki amenewa ndi zinthu zomwe zimakalowa m'mabuku. Mbale veyo, kodi inu mungatibalalitse ife mupemphero pamene ife tikweramitsa mitu yathu.
My heart has longed to see you again ever since I left you.
I have
prayed very much to get to come back.
A
few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I still believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord Jesus. Among the people of Africa. God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart. I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming along again, normal. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin. Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, nu dat haar moeder die sleu geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie goede dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier gezien.
It won't be too long till my time to go up.
It's only about a long duty, so my time will come up to come.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message. But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
And to God the things that are God's.
I'm expecting to meet you here in a few moments. Shake your hands. And have fellowship again together. I appreciate all these fine men. I wish I had all my brethren in Africa here today.
All my brothers in Africa vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praat.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat u hier voor u hier gedoen hebt.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanibater doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.